Kwa mbare bun, ndio sonkana, uu ndituli ndi mai waukuru kwa ine, kubwerera ku San Bernardino kachiwiri. Maloano wakusongira zikumbutso za zikulu zambiri za masiku apitawo. Ndipo kumva kuti kulendo wakuno uja, ndipo kukhala bendi chikoka cha moyo. Bwanji, izo ndituli zimakupangitsa iwe kumvelera wokondwa kuti Ambuye anatilondolera ife njira ino. Zaga zapitazo. Ndinali nditakhala kunja uko pamalo oyimika magali moto. Pompano. Ndimayesera kukumbukira chimodzi mwazochitika zimene zinachitika. Kunali akazi a Isaacson amene anali onditanthauzira mu Finland pa msonkhano wokopa anthu wa Chifinish. Ndipo iwo anabwera ku gali moto pamene ine ndinkanyamuka. Ndipo iwo anati, liulano la Finland. Ndipo ine ndikungodaba ngati akazi Isaacson amakhala kufupi ndi kuno. Ine sindi madziwa. Iwo sangakhale kuti ali pano sikuno. Ine ndikuganiza. Akazi ame Isaacson. Ndipo iwo amachokera ku Finland. Kenako, chinthu china chopambana bwino chimene ndikuchikumbukira chinali woperekera zakudya wang'ono wa modyera kumene ine ndimakadyako. Kwina kwake pafupi amakutcha Antlers Hotel. Ine ndikukhulupirira uko nkulondola tsopano. Ndipo dona wang'onoyo anali. Ine ndinali kupemphera naye iye. Iye anali, iye, dona wabwino wang'ono, koma iye sanali mkristu. Ine ndinamuyitanira iye kumsonkhano. Ndipo iye anali atataya khanda. Ndipo ndikukhulupirira kuti mamuna wake iwo analekana. Ndipo ife tinali kupemphera kuti abwererane ndi mamuna wake, kapena iwo akanakonzana pamodzi. Chotero, ine ndikungodabwa ngati dona wang'ono ameneyo ali pano. Mukona, ndipo kenako, chochitika china chinadzachitika. Anali mwana wang'ono amene anabweretsedwa kuchokera kwina kwake, pafupifupi ulendo wa tsiku limodzi. Ndipo iye anali atafa, ndipo anali akugona mʼmanja mwa amayi ake, ndipo anabwezeretsedwanso kumoyo. Kodi ameneyo, kodi munthu ameneyo alipo pano? Ndipo iye anabwera, ine ndikukhulupirira kuchokera ku dziko uko kumbali iyi, kuzungulira kunali kuntunda kuno. Ndipo mayi wang'onoyo anali atayendetsa usiku wonse, ndi bamboyo ndi mayi wang'onoyo atakhala pamenepo. Mwachisoni atanyamula khanda lake laling'ono lakufa, ndipo ine ndinaganiza chikhulupiriro choterocho. Ngati ine ndikanakhala wachinyengo wankulu mu dziko, Mulungu akanalemekeza chikhulupiriro cha mayi ameneyo. Ndidamunyamula mwana wang'onoyo mʼmanjanga monga choncho ndi kupemphera. Anayamba kufunda, iye anayamba kusuntha, anatsegula maso ake ang'ono, ine ndinamubwenzeranso iye kwa amake. Chotero, iwo anali ochokera kwina kwake. Ine sindikuganiza kuti iwo anali achipentekoste ngakhale. Iwo anali basi, ine ndikukhulupirira iwo unali mpingo wina chabe, umene unachokera. Ine sindikudziwa nkomwe ngati iwo anali akhristu kapena ayi. Sindinawafunse konse iwo. Ine ndinali wokondwa kwambiri kuti mwana wang'onoyo wakuitsipira kumoyo kachiwiri. Kuyambira pamenepo mbale bun, madzi ochuluka adutsa mu mtsinjewu. Koma ife tikumutumikirabe Mulungu yemweyo amene ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndikungoyang'ana pozungulira ndikumuona mbale Leroy Cop wakhalapa. Ndi nthawi yoyamba kumuona iye kwa nthawi yayitali. Paul, uko nkulondola. Leroy ndi bambo ako, uko nkulondola. Oh my. Russia. Chabwino ndizo ine ndikudziwa. Nsilikali wochirimika uyu kumeneko. Iye ali uko pa ntchito ya mfumu. Chotero, ndine wokondwa ndithudi kukhala pano ndi kumumva mtumiki wa chinyamata uyu akunena kuti anadzozedwa ndi utumiki umene tinali nawo pamene tinali kuno. Chokondweza chachikulu chimene icho chili. Ndipo ine ndikudalira tsopano kuti podziwa kuti tili anthu ayimirira. Ndipo sitiwasunga motalika kwambiri. Ife tikukumbukira misonkhano yayikulu ya machiritso ija. Ndiye ine ndamva kuti pali ya mbale kuno mudelali. Kwina kwake ali ndi msonkhano wa machiritso. Mbale Leroy Jenkins. Ndikukhulupirira kuti ndiko kulondola. Ndipo chotero ine ndiwothokoza kwambiri. Ndikudalira kuti Ambuye akumudalitsa iye ndi kumupatsa iye ntchito yayikulu yopambana. Iwo mai. Ine ndinamverera kulemekezedwa kwenikweni usikuno kuti ndibwere muchalichi ngati muno. Ine nthawi zonse ndimamverera bwinoko muchalichi kuposa momwe ine ndimachitira mzipinda zomvetsera. Ndilibe tsopano chilichonse chotsutsana ndi chipinda chomvetsera. Koma inu mukudziwa, ine izo zikhoza kukhala kachikhulupiriro kapena ine basi. Zikuoneka kwa ine ngati choonadi. Mukuona, iwo Iwe ukapita muzipinda zomvetserera izo umene amachitiramo ndewu kumenyana zipolowe china chili chonse chikuchitikamo mizimu yoyipa imaoneka kuti yakakamira malo amenewo tsopano izo zikhoza kuoneka ngati kachikhulupiriro koma izo si choncho koma pamene iwe ubwera mutchalichi iwe kawiri kawiri ndithudi gulu la uzimu zimaoneka ngati uko ndikuti iwe umamverera kuti uli pa ufulu mochuluka monga ngati pali china chake kukhalapo kwa Mulungu kuli pamenepo inu mukudziwa zimaoneka kuti ndizosiyana ine sindikudziwa kuti nyumbayi ili ndi chochita chanji koma ndikumene anthu asonkhanako zoona anthu omwewo ali kumalo enawo koma mabwalo oyipa amenewo mwina mwake ndangokhala ineyo ndi kuganiza chomwecho koma muli monsemo ndine wokondwa kukhala pano usiku uno ndipo tsopano ife sitikufuna kuti tikusungeni inu motalika kwambiri chifukwa cha omvetsera amene ayimirira ndipo ife tikupita mawa usiku kumalo ena kuno ine sindikudziwa nkomwe kumene iwo ali ndikufupi kuno kuti Orange Show Auditorium kumisonkhano mawa usiku ine apa ndi pakati ndikuyankhula pa ulendo wa gulu la amalonda a Full Gospel Businessmen chimene ine ndakhalapo nawo mwayi woyankhula kuzungulira dzikoli kuwayankhulira iwo ndipo chotero menemo mzanga wokondedwa kwambiri analitanira ife kuno ndipo ndife wokondwa kuti tili mu msonkhano usiku uno tsopano ife tisanatsegule baibulo Sopano, aliyense amene ali ndi mphamvu za thupi akhoza kulitsegula ilo mwa njira iyi mukuona koma zimatengera mzimu woyera kuti utitsegulire ife mawu kutsegula kumvetsetsa kwathu ndi gulu la malemba ine ndimakhulupirira mu baibulo ine ndimakhulupirira kuti ilo ndi mawu a mulungu ndipo ine ndimakhulupirira kuti dziko lapansi kapena anthu apa dziko adzaweruzidwa tsiku lina ndi mawu awa tsopano izo zikhoza kuoneka zachilendo tsopano alipo ambiri otsutsana ndi lingaliro limenelo ine ndinali kuyankhula ndi mzanga wokhulupirika kwambiri posati kale kwambiri amene ali wakatolika ndipo iye anati mulungu adzaweruza dziko lapansi ndi mpingo wakatolika ngati zili chomwecho mpingo wakatolika wake uti mukuona chotero ngati iye angadzaliweruze ilo ndi a Methodist ndiye nanga bwanja Baptist mukuona ngati iye angadzaliweruze ilo ndi umodzi winawo watayika chotero pali chisokonezo chochuluka pamenepo koma ife tikuyenera kupita kwa iwo kuti tikapeze chathu chonena chathu choona ndipo baibulo limanena kuti mulungu adzaweruza dziko lapansi ndi yesu khristu ndipo iye ndi mawu yohane woyera wani pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ndipo ahebri 13:8 anati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo ine ndikukhulupirira zimenezo kuti ndi choonadi tsopano ine ndikukhulupirira kuti mulungu pachiyambi pokhala mulungu wopanda malire iye ali ndi malire ndi kapena wopanda malire kani ndife amalire malingaliro ake ndi akulu kwambiri ndipo ife mu malingaliro athu ang'ono amalire sitingathe kumvetsa nzeru zake zazikulu zopanda malire koma chomwecho pamene iye ayankhula chilichonse izo zikhoza kuoneka zachilendo kwambiri kwa ife kumumva iye akunena chinthu china chake mulemba koma icho chikuyenera kuchitika ine ndikukhulupirira kuti mawu ake sadzalephera konse chotero ine ndikukhulupirira kuti mulungu podziwa kuti ife malingaliro athu ang'ono amalire sitingakhoze kutanthauzira ake malingaliro ake akulu iye amatanthauzira mawu ake omwe iye samaswa wotanthauzira aliyense iye amatanthauzira mawu ake omwe powatsimikizira mawu amenewo mu nyengo yake ine ndikukhulupirira kuti mulungu pachiyambi kuti nowa anali mawu a tsiku limenelo authenga wake tsopano motsatira kunadzabwera zitachitika zimenezo kunadzabwera mose tsopano mose sakanatenga mawu a nowa iye sakanamanga chombo ndi kuwayandamitsa iwo kuchokera ku egipto mpaka ku mtsinje wa nailo kapena mpaka ku dziko lolonjezedwa kapena zina zotero uthenga wake sunagwire ntchito mu tsiku la nowa ilo linali gawo la mawu a mulungu limene linatsimikiziridwa kukhala choonadi ndi mose ngakhalenso yesu sakanakhala ndi mawu a mose ndipo Luther sakanasunga mawu a mpingo wa Katolika. Wesley iye sakanakhoza kusunga mawu a Luther. Ndipo Achipentekoste iwo sakanatenga mawu a Methodist. Iwo mukuona mpingo ukukula mbado uliwonse. Izo zinayikidwa mulemba apa. Chotero Mulungu kudzera mwa Mzimu Woyera amaulula mawu ake powaonetsera iwo ndi kuwatsimikizira iwo iye mwini. Kusonyeza kuti iwo ndi mawu ake akukwaniritsidwa mu tsiku limene iwo analonjezedwamo. Yesu ananena zimenezo. Iye anati, ngati inu simungandikhulupirire ine, mukhulupirire ntchito zimene ine ndikuchita, pakuti izo zikuchitira umboni za yemwe iye anali. Mwaona, ngati aliyense akanadziwa lemba. Tsopano, iye anabwera mosamvetsetseka kwambiri, mwachilendo kwambiri, mwakuti anthu sanafune kuti amukhulupirire iye, chifukwa iye pokhala munthu ankadzipanga yekha Mulungu. Chotero iye anali Mulungu mumaonekedwe. Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko lapansi kwa iye mwini. Ndipo palibe munthu angachite ntchito izi popanda Mulungu kukhala naye. Monga tikudziwira Nikodemo ananena zimenezo kuti Sanhedrin inkakhulupirira zimenezo. Tsopano ife tikudziwa izo mawu amenewo. Ngati iwo akanawadziwa mawu, iye anati, ngati inu mukanamudziwa Mose, inu mukanandidziwa ine, chifukwa Mose analemba za ine. Ndipo ife tikuyang'ana, ngati iwo akanang'ana mbuyo mulemba kuona zimene Mesiya ankanena kuti adzachite, ndiye iwo akanamudziwa iye mwakutsimikizira kuti Mulungu kudzera mwa Khristu anali akuliyanjanitsa dziko lapansi kwa iye mwini ndi kuwakwaniritsa malonjezo onse amene anali a Mesiya zimene iye ankanena kuti adzachite. Yesu ankachitira umboni za mawu amenewo. Ankawapangitsa mawu amenewo kukhala amoyo tsiku limenelo. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndicho chinthu chomwecho chimene ife tikukhalamo lero. Mulungu akuchitira umboni za mawu ake potsimikizira chimene iye ananena kuti iye akanadzachita. Tsopano ife tikudziwa kuti lino ndi tsiku la chipulumutso kumene Mulungu akuitana anthu kuchoka mdziko, kuchoka kumoyo wa tchimo kupita kumoyo wa utumiki. Ndipo mutsiku limene Mulungu watsanulira mzimu wake kuchokera kumwamba, zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa zikuyenera kutsagana ndi utumiki wa tsiku lino. Izi ndi pamene mvula yoyamba ndi yamasika ikugwa pamodzi. Ndipo ife tikudziwa kuti pakuyenera kukhala zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa chimene muzipembedzo zambiri zazikulu izi zakanidwa. Koma ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha zitseko zotsekuka izi zimene ine ndakhala nazo kuti ndipitemo ndi kudzoza kumene kwaperekedwa kwa chinyamata monga abusano pano. Izo zinawapangitsa iwo pamene ine ndikuyamba kukalamba ndi kudziwa kuti masiku anga akutha. Ndikudziwa tsopano kuti anyamata awa akhoza kutenga uthenga uwu ndi kusesa iwo mpaka kudza kwa Ambuye ngati iye sabwera mu mbado wanga, chimene ine ndikuyembekeza kudzamuona iye. Ine ndimamuyembekezera iye tsiku ndi tsiku kuyang'anira kudzikonzekeretsa ndekha kuola limenelo. Tsopano tiyeni ife tiyankhule kwa mlembi ife tisanawerenge buku lake pamene ife tikuyeramitsa mitu yathu. Atate akumwamba, ndife oyamikira kwa inu kuti tili amoyo siku uno kuti tabwereranso ku mzinda waukulu uno. Titakhala pano mukuoneka bwino uku pano kwa mapiri, ndikayang'ana mwamba ndipo ndikuona chipale. Ndimphukira za malalanje zikuphuka pa nthawi yomweyo. Ndi dziko lokongola bwanji limene inu mwatipatsa ife kuti tizikhalamo. Ndipo momwe ife tikuonera kuti munthu wasokoneza ndi momwe wachitira mu dziko lino, izo zimatipangitsa ife kuzichitira tokha manyazi Atate. Ife tili pano usiku uno kuti tidzayesere kuyikapo khamala athu, kudzayesa kuwapangitsa anthu kuti aone chinthu chachikulu ichi chimene Mulungu achichita, ndi kudziwa kuti pali china chake chachikulu chabe kutsidyako. Mulole ife tiyang'ane kwa izo siku uno Atate, pamene ife tikutembenukira ku mawu anu ndi kuwerenga. Ife tikhoza kuwerenga iwo Atate, koma mulole Mzimu Woyera ulule iwo kwa ife kupyerera mu vumbulutso, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Ameni. Tsopano inu amene mwina mwake mumakonda kulemba ndi kuwerenga lemba limodzi ndi mtumiki monga kawirikawiri iwo amawerenga iwo, Ndipo zinali pamene ine zaka zapitazo ine sindinkaswa kuti ndizilemba malemba anga ndisina zotero. Koma ine ndakalambirapo pang'ono kuchokera pamenepo. Mukuona ine ndangodutsa kumene 25 posachedwa apa. Zaka 25 zapitazo. Chotero izo zimapangitsa izo kukhala zoyipirako pang'ono. Koma ine ndikuyeserabe kugwiritsitsa kwa chilichonse chimene ine ndikuchidziwa kuchichita mumawu ake. Mpaka iye atadzandiitana ine. Tsopano tieni ife titsegule ku Yohane Woyera mutu wa 14 lemba lodziwika bwino limene ife tikufuna kuliwerenga usiku uno kuti titengepo kuchokera munkhani iyi Ambuye akalola pafupifupi nonse mukuidziwa iyi. Izo zikuoneka kuti nthawi zambiri limagwiritsidwa ntchito pa misonkhano ya maliro. Ngati ikanakhalapo nthawi imene ine ndikanafuna kuti ndilalikire mwambo wa maliro ikanakhala kwa dziko la pansi lino kulirola ilo kuti life ndi kudzabadwanso mwatsopano. Yohane Woyera 14:1-7 ine ndikukhulupirira ine ndalemba apa. Mitima yanu isavutike ngati inu mwakhulupirira mwa Mulungu mukhulupirirenso mwa ine. Mu nyumba ya Atate anga muli nyumba zambiri kukanapanda kutero ine ndikanakuwusani inu. Ine ndikupita ndikukakukonzerani inu malo. Ndipo ngati ine ndikupita ndikukakukonzerani inu malo, ine ndidzabweranso ndipo ndidzakulandirani inu kwa ine mwini. Kuti kumene ine ndili, kumeneko inunso mukakhaleko. Kumene ine ndikupita, inu mukudziwa. Ndipo njira yake inu mukuidziwa. Tomasi ananena ndi iye, Ambuye, ife tikudziwa kumene inu mukupita. Ndipo ife tingadziwe bwanji njirayo? Yesu anati kwa iye, ine ndine njira, choonadi ndi moyo. Palibe munthu angadze kwa Atate koma kudzera mwa ine. Ngati inu mukanandidziwa ine, inu mukanawadziwa Atate anganso. Ndipo kuyambira tsopano inu mwawadziwa iwo, ndipo mwawaona iwo. Ambuye aonjezere madalitso ake kukuwerenga kwa mawu ake. Ndipo ife tizilozera kwa iwo mobereza. Munthawi pamene ife tikupitirira. Pamene ife tikufuna kuti tingoyankhula phunziro laling'ono kwa mpingo. Dzulo madzulo ndinali ku Yuma, Arizona, kumene kuli kwathu tsopano. Ine, pamene ine ndinali kuno, ine ndisanakhale mu Jeffersonville, Indiana. Tsopano, ine ndakhala ndili ku Arizona mwa masomphenya kundituma ine kumeneko, zaka pang'ono zapitazo. Ndipo ife tikukhala kumeneko tsopano. Ndilibe mpingo uliwonse kumeneko. Mbale Green, mbale wathu pano, ndi ife, wakhazikitsa kachisi kumene, umodzi wa Assemblies of God, chalichi kumunsi kwa tauni, Assemblies. Iwo aphatikizana, ndipo ine ndikuganiza iwo onse anapita ndi mbale Brock ndi mbale Gilmore, nachisiya chotsegula chalichi ichi. Ndipo mbale Pierre Green, wochokera ku Texas, anasamukirako ndipo anadzatenga malowo, amene ali wothandizana nafe. Ndife okondwa kudziwa kuti mbale Green watsegulanso chalichi ichi chimene chinatsekedwa. Ndipo usiku wa thawu ndikuyankhula mu Yuma kwa a Christian businessman, ine ndinayankhula pa phunziro la mkwatulo. Tsopano, ilo likhoza kukhala kuti linali phunziro la chilendo kuyankhulapo pa phando. Koma pafupifupi aliyense kumeneko anali a Khristu. Ndipo umo ndi momwe zimakhalira pa misonkhano yokopa anthu iyi monga chonchi kapena mu chalichi. Ine ndikhoza kunena tsopano, ndiyangati a inu amene muli a Khristu. Mwina mwake dzanja lililonse likhoza kupita mwamba. Ndinu Mkhristu. Ndipo chotero, ngati ndifa Khristu, ndikuganiza kuti tiyenera kudziwitsidwa mokoma mtima zakutsogolo. Ife sitikuyenera kuti tizingoganizira za izo. Ife tidziwitsidwe zakomeko kafikira kwathu kudzakhale. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa izo usiku uno. Ndipo phunziro likhala zinthu zimene ziti zidzakakhaleko. Ndipo tsopano, poyankhula usiku watha pa mkwatulo, chotero usiku uno, ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa phunziro ili, kuti ine ndikhoze kuzimangiriza izo pamodzi ndi uthenga wa usiku wa thawi. Tsopano, kudzakhala mkwatulo, ife tikudziwa zimenezo. Zimenezo ndi za mtsogolo. Udzakhalapo. Tsopano, Yesu apa akuyankhula za iye akupita patsogolo kukatikonzera ife malo. Mitima yanu isavutike. Tsopano, iye anali kuyankhula ndi Ayuda. Anati, tsopano, inu mumakhulupirira mwa Mulungu, khulupiriraninso mwa ine. Monga momwe mumakhulupirira mwa Mulungu, mukhulupirire mwa ine, chifukwa ine ndine mwana wa Mulungu. mukuona ndipo Mulungu mwakuyankhula kwina ine ndi Atate anga ndife mmodzi Atate anga akukhala mwa ine ndipo zimene mukuona ndi kuchita ine ndi kuchita si ine ayi nda Atate anga amene akukhala mwa ine Iye akuchita ntchitozo. Mulungu anali mwa Khristu, akuliyanjanitsa dziko lapansi kwa iye mwini. Zinali zopweka kwa Ayuda amenewo, amene anaphunzitsidwa kudutsa mtemibado, kukakhulupirira kuti analipo Mulungu wamkulu wa uzimu. Koma kuganiza kuti Mulungu ameneyo anali atabwera pansi ndipo anali kudzionetsera yekha kudzera mwa munthu wa mwana wake, Yesu Khristu, Mulungu ankakhala muthupi la nofu. Zimenezo zinali zokulirapo pang'ono kwa iwo kuti azimvetse. Koma iye anati, tsopano, monga mwakhulupirira mwa Mulungu, khulupirirani mso mwa ine. Pakuti nyumba ya Atate anga muli nyumba zambiri, ndipo ine ndikupita kukakukonzerani inu malo. Moyo wa Yesu unali kukonzekera kuti ufike pakutha. Kuno pa dziko lapansi. Iye anali atawasonyeza anthu, ndipo anali atatsimikizira kwa iwo kuti iye anali Yehova woonetseredwa muthupi, mwa zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa, ndipo kulozera kwa Baibulo kumene iye analozerako kwa iye mwini. Ndipo iye anatsimikizira kuti iye anali Mulungu akuonetseredwa. Tsopano, iye anati, pamene inu mukuona moyo wanga ukuta, iwo ukutha pa cholinga, ndipo ine ndikuchokapo, kukakukonzerani inu malo, kuti kumene ine ndikukakhalako, kumeneko inu mukakhalekonso. Chotero, Yesu akuwawuza ophunzira ake, kuti moyo uno sukuthera mu imfa. Tsopano ndikuti ili linali phunziro la pamaliro. Kumbukirani ife imfa ili patsogolo pathu pomwe. Ndipo ife sitikudziwa ngati pangakhale ena mchipida chino usiku uno. Amene saduluka muno ali moyo. Mumoyo wa thupi uwu. Umo ndi momwe zilili zosadalirikira. Maminiti 5 kuchokera pano akhoza kukhala ang'onowo athanzi achinyamata mnyumba muno akhoza kukhala mtembo maminiti 5 kuchokera pano. Izo nzona, ndipo kachiwiri, izo zikoza kukhala, mumaminiti 5 kuchokera pano, ife tonse tikoza kukhala mu ulemerero. Ife basi sitikudziwa. Zimenezo zili mmanja a Mulungu. Yesu anati, iye samadziwa iye mwini. Pamene nthawi imeneyo ikanatidza kale. Koma, izo zinali mmanja mwa Atate okha. Tsopano, koma, iye anali kuwawuza iwo kuti, pambuyo pa imfa pali moyo, chifukwa, ine ndikupita kukakukonzerani malo. Ndiko kuti, kukawalandira iwo. Zikusonyeza kuti apo, iye anali kuyankhula ndi iwo kuti unalipo moyo pambuyo pa moyo uno. Ndipo ndi chitonthozo bwanji chimene izo zikuyenera kupereka kwa ife tonse, kudziwa kuti moyo uno ukadzatha udzakhalapo moyo umene ife titi tidzapiteko. Ndipo pamene iwe ukukula, zimenezo zimakhala zenizeni mochuluka kwa iwe. Pamene iwe uyamba kuona masiku a moyo wako akuyandikira, ndiye zimayamba kutero. Umayamba kumayandikira pomalongeza, kumakonzekera chochitika chachikulu chimenecho. Ndi tsopano ndikupitiriza kwa moyo womwewu uwu mu dziko lina malo ena. Kubadwa kwanu kuno kunakonzekeratu. Ine ndikuganiza inu mukukhulupirira zimenezo. Mmodzi aliyense wa inu mukudziwa kuti kubadwa kwathu kunakonzekeratu. Kodi mukudziwa kuti kukhala kwanu kuno sikunayambike ngati nthano chabe kapena lingaliro? Chilichonse chinakonzekeratu ndi Mulungu. Maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Kuti inu mukanadzakhala kuno, Mulungu wopanda malire ankadziwa. Ndipo kukhala wopanda malire, iye ankayenera kudziwa utitiri uliwonse umene ukanati udzakhalepo pa dziko lapansi. Ndi nthawi zingati zomwe iwo ukanadzapetira diso lake, ndiko kupanda malire. Mukuona, inu ang'ono athu, malingaliro athu ang'ono sangakhoze kumvetsa chimene wopanda malire chimatanthauza. Mulungu wopanda malire, iye amadziwa zinthu zonse. Chomwecho, palibe chimene chasokonezeka. Ngati ife tikuwadziwa mawu a Mulungu, tikudziwa kumene tikukhala. Ife tikudziwa ola limene tikukhalamo. Tikudziwa zimene zili mtsogolo. Tikuona zimene tadutsamo. Ndipo bukhu la Mulungu ndi vumbulutso la Yesu Khristu, ntchito zake kudutsa mibado. Izo zinali mpaka buku. khu la chivumbulutso. Ndipo kenako malonjezo ake amene ali mkudza. Chotero malonjezo ake onse ndi woona. Mulungu sangayankhule mawu aliwonse popanda iwo kutsimikiziridwa. Mawu aliwonse amene iye amanena akuyenera kukwaniritsidwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Anthu ena amasakaniza Genesis pamenepo. Pamene iye anati Mulungu amadzibwereza yekha. Ayi basi, inu simukumvetsetsa. Mukuona, Mulungu pachiyambi, iye anati, kukhale pamenepo, kukhale pamenepo, kukhale pamenepo. Dziko linangokhala ndima basi, muchipwirikiti. Ngakhale pamene iye anati, pakhale kuwala, pakoza kukhala kuti panali zaka 100 ambiri, kuwala kusanatulukire nkomwe. Koma pamene iye anayankhula izo zikuyenera kukwaniritsidwa, izo zikuyenera kukhala mwanjira imeneyo. Mukuona, ndipo iye anayankhula mawu ake. Mbewu zimenezo zinali pansi pa madzi. Pamene iye anaumitsa dziko la pansi, ndiye mbewu zinatulukira. Chimene iye anena, chikuyenera kuchitika. Iye ananena, kudzera mwa aneneri, ine ndinalozera kwa izo usiku wa tawo. Monga, ife timutenge Yesaya, iye anati, namwali adzayima. Ndani angaganizire za munthu amene ankalemekezera pakati pa anthu, kuti anganene mawu ngati ameneyo. Namwali adzayima. Koma chifukwa iye, mneneri ndi wonyezimiritsa wa Mulungu. Iye amapangira chomwecho kuti asamayankhule mawu ake. Iwo akuyenera kukhala mawu a Mulungu amene iye akuwayankhula. Iye amangokhala ngati chonyezimiritsa, ndipo iye amakhala kamwa ya Mulungu. Ndipo chotero, chomwecho iye anati, namwali adzayima. Iye mwina mwake sankamvetsa izo, koma Mulungu anali atayankhula izo kudzera mwa iye, chifukwa iye analonjeza kuti iye sadzachita chilichonse kufikira iye ataulula izo kwa ntchito wake aneneri. Ndiye, pamene iye ananena zimenezo, izo zinali zaka 800, izo zisanachitike nkomwe. Koma izo zinkanena kudzachitika. Potsiriza, mawu a Mulungu amenewo anadzakhazikika mu chiberekero cha namwali. Ndipo iye anayima ndipo anabala Emmanuel. Kwa ife, mwana wabadwa. Kwa ife, mwana wa mwamuna wapatsidwa. Dzina lake adzatchedwa Waukungu, Mulungu wamphamvu, Kalonga wamtendere, Atate wosatha. Izo zinkanena kukhala mwanjira imeneyo. Chifukwa Mulungu anali ataziyankhula izo kupyolera mkamwa mwa aneneri ake. Ndipo mawu onse a Mulungu akuyenera kukwaniritsidwa. Chomwecho, ife tikudziwa kuti Yesu anapita kukakonza malo kuti adzakawalandire anthu kwa iye mwini. Amene anthu amenewo ndi ndani, ine ndikuyembekeza kuti ndife gawo la anthu amenewo usiku uno. Ngati si choncho nzanga, Mulungu anakonza njira yoyenereza kuti iwe ukhoze kuphatikizidwa mu zimenezo ngati iwe ukufuna kutero. Muli pa ufulu wosankha, muta kuchita momwe inu mukufunira. Koma tsopano zindikirani, tsopano mu dziko ili limene lili mkudza, kuli dziko limene lili mkudza. Chimodzi-modzi monga kubwera kwanu kuno. Ine ndinati, inu munakonzedweratu. Mulungu ankadziwa kuti mukanadzakhala kuno. Ndipo tsopano, inu mukudziwa, ngakhale zinthu zimene makolo anu anachita, tsopano, anthu amaganiza kuti uko sikuyenderedwa kuchokera kukambado kupita kukambado. Koma ndi choncho, uko mu buku la Hebrew, ine ndikukhulupirira, pafupifupi mutu wa 7, akuyankhula. Paulo pamenepo, olemba, ine ndikukhulupirira anali, amayankhula pa chochitika chachikulu chimene chinachitika ndi Abrahamu. Kuti iye, anapereka za khumi kwa Melkizedeki, pamene iye ankabwerera kuchokera kuba pa mfumu. Ndipo tsopano, iye ananena kuti, Levi anali mchiuno mwa Abrahamu. Pamene iye anakumana ndi Melkizedeki, akuchokera koka pa mafumu. Ndiye kenako, iye anazika izo kwa Levi akupereka za khumi na yenso. Pamene iye anali mchiuno mwa Abraham, agogo agogo ake amuna. Ndipo iye amachezera machimo a anthu pa awo, anawo, kuchokera kukambado kupita kukambado. Amene sasunga mawu ake. Mugona, inu nonse munakonzeratu ndi Mulungu. Palibe chimene chimachitika mwamwayi ndi Mulungu. Iye amadziwa zonse za izo. Izo zonse zinakonzeratu. Zinakonzeratu kamibado yambiri mbuyomo. Kuti inu mudzakhala pano sikuno. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Tangoganizani kuti inu pa nthawi ina ndibwerezanso izi. inu nthawi ina munali mwa abambo anu, munyongolosi ya abambo anu. Tsopano iwo sankakudziwani inu nthawi imeneyo, ngakhalenso inu simunkawadziwa iwo nthawi imeneyo. Koma inu mukuona kenako inu munadzayikidwa mu nthaka yomerera muchiberekero cha mayi anu kudzera muchikwati choyera. Ndipo zitatero inu munadzakhala munthu wofotokozedwa muchifanizo chonga abambo anu. Zitatero munayamba kukhala ndi chiyanjano. Tsopano njira yokhayo imene iwe ungakhalire mwana wamwamuna, mwana wamkazi wa Mulungu, chifukwa ukuyenera kukhala ndi moyo wamuyaya. Ndipo ulipo mtundu umodzi wokha wa moyo wamuyaya, ndipo ndi wa moyo wa Mulungu. Mtundu umodzi wokha wa moyo wamuyaya umenewo unali Mulungu. Pamenepo kuti ukhale mwana wa Mulungu, iwe unkayenera kukhala mwa iye nthawi zonse. Nyongolosi ya moyo wako, moyo wa uzimu usiku inali mwa Mulungu Atate, pasanakhale ngakhale molecule. Mukuona, ndipo inu si kanthu koma chionetsero cha nyongolosi ya moyo imene inali mwa Mulungu ngati mwana wa Mulungu. Tsopano inu munadzaonetseredwa mawu ake atatha kubwera mwa inu kuti adzaunikire mbado uno, inu kuonetsera moyo wa Mulungu mwa inu, chifukwa ndinu mwana wa mamuna kapena wamkazi wa Mulungu. Chotero inu mukumvetse kimene ine ndikutanthauza. Mukuona, inu muli mkati, inu tsopano mwapangidwa, inu mukukhala mchali chichino usiku uno chifukwa ntchito yanu ndi kumufotokoza Mulungu kufuko lino ndi anthu awa ndi oyandikana nawo awa kumene inu mumayanja nako. Kulikonse kumene inu muli, Mulungu ankadziwa kuti inu mukanadzakhala kuno, chifukwa inu mukuyenera kukhala limodzi mwa nyongolosi zake kapena zikhumbo zake. Inu munkayenera kutero ngati munayambapo, ngati inu muli nawo moyo wamuyaya, ndiye kuti iwo nthawi zonse unali moyo wamuyaya. Ndipo Mulungu pasanakhale maziko a dziko anadziwa kuti inu mukanadzakhala kuno. Ndipo pamene mawu ake kapena madzi, kuchapa kwa madzi a mawu anadzagwera pa inu, inu izo zinaonetseredwa mwa munthu. Tsopano inu mukumakhala ndi chiyanjano ndi Atate anu Mulungu chimodzimodzi monga momwe mumakhalira nacho ndi Atate anu apa dziko lapansi. Mukuona, inu ndinu nzika za mfumu, osati nzika koma ndinu ana, ana amuna ndi akazi a Mulungu wa moyo, ngati zikuchitika kuti moyo wamuyaya ukukhala mwa inu. Tsopano ndiye ngati iwo ndi choncho, Yesu anali chidzalo cha Mulungu woonetseredwa. Iye anali chidzalo cha umulungu mthupi. Chomwecho pamene iye anadzabwera pa dziko lapansi ndipo nkudzaonetseredwa mthupi, inu munali kuno mwa iye pamenepo, chifukwa iye anali mawu. Pachiyambi panali mawu, mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu, mawu anadzapangidwa thupi. Chomwecho inu munkayenda ndi iye pamene inu munali mwa iye, pamene iye anali pa dziko lapansi. Inu munavutika ndi iye, ndipo inu munafa ndi iye, inu munayikidwa mʼmanda limodzi ndi iye, ndipo tsopano inu mwauka limodzi ndi iye, ndipo zikhumbo zoonetseredwa za Mulungu mutakhala mʼmalo a mmwamba mwamba, munaukitsidwa kale kuukitsidira ku moyo watsopano ndi kukhala mʼmalo a mmwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Izo zikutanthauza mochuluka kwambiri masiku ano mpingo, izo zikutanthauza mochuluka kwambiri kwa ife kudziona tokha titagwira pamalo mwa Yesu Khristu. Tsopano ngati ife tili zikhumbo zimenezo za Mulungu, ife sitingakhale moyo mwa tizikhulupiriro, sitingakhale moyo mwa zachipembedzo. Ife tikuyenera kukhala moyo mwa mawu, chifukwa mkwati ibwi ndi gawo la mkwati, monga mkazi aliyense ali gawo la mwamuna wake. Chomwecho ife tikuyenera kukhala mkwatibwi wa mawu. Ndipo kwati mkwatibwi wa mawu ameneyo ndi chiyani? Kuonetseredwa kwa ola lino mkwatibwi osati kachikhulupiriro kapena chipembedzo, koma mawu a moyo a Mulungu, chikhumbo cha moyo cha Mulungu, kuonetsera kwa dziko lapansi zikhumbo za Mulungu, mukupangidwa kwa mkwatibwi amene ati adzafotokozeredwe mu ola lino limene ife tikukhalamo tsopano. Martin Luther anatha kufotokoza zikhumbo zimene ife tikuonetsera, chifukwa chakuti izo zinali pa chiyambi chiukitsiro, monga njali ya tirigu imene inalowa mthaka. Sopano, ife tikubwereza izi kenanso. Inu mwina mwake munawerengapo bukulo, wachi Jeremani uja akundiseka ine. Ndipo anati, ine ndinali wotengeka wotengeka onse. Iye anali, iye mwanteradi, amatsutsa chilichonse chimene chimatchedwa Mulungu. Ndipo ngakhale kumamuseka Mulungu. Anati, Mulungu amene angatsegule nyanja yofiira ndi anati, anawatulutsa anthu ake ndipo anadzakhala atayika manja ake pa mimba pake ndi kulola kudutsa mibado ya mdima anthu onsewo afe ndi kuzunzika ana ang'ono awo kudyedwa ndi mikango. Inu mwaona lonse, dongosolo lonsero, mpingo wonse unamangidwa pa vumbulutso la uzimu. Yesu ananena mu Mateyu oyera mutu wa 16. Thupi ndi mwazi sizinaululire izi kwa iwe. Koma Atate anga amene ali kumwamba aululira izi kwa iwe. Chinali chiyani chimenecho? Vumbulutso la yemwe iye anali. Ndipo pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga. Ndipo zipata za Gehena sizingakhoze kuwulaka iwo. Mukuona? Vumbulutso la Yesu Kristu muola lino. Osati chimene iye anali muola lina, chimene iye anali tsopano. Baibulo limafotokoza, izo zikukula mwamkwatibwe mpaka kuthunthu la mphumphu. Chotero, ngati njira ya tirigu ya Kristu inagwera munthaka, chomwechonso mkwatibwi amenera kugwera munthaka, kudutsa mu mibado ya mdima. Njira iliyonse imene imalowa munthaka imenera kufa. Kapena singate kudzibala yokha, kudzibereka yokha. Ndipo mpingo waukulu umene iye anaukhazikitsa pa tsiku la Pentekoste mwakutumiza kwa mzimu woyera unkayenera kuzunzika, kuphedwa ndi kupita mudoti munthaka mu mbado wa mdima. Kuti udzabalenso kachiwiri mu mbado wa Luther ndi kudzatulukira poonekera kuthunthu la mphumphu la mkwatibwe wa Yesu Kristu wa tsiku lotsiriza lino. Mukuona? Palibe njira. Chotero mkwatibwi mkwatulo adzatulukira. Ndipo zonsezo zinakonzeratu ndi Mulungu. Zonsezo chilikizidwa. Kuyambira pachiyambi, iye ankadziwa munthu aliyense, malo aliwonse, yemwe akanati adzakhale, zonse za izo. Zonsezo zinakonzeratu. Mulungu ankadziwa kuti izo zikanadzakhala pano. Ndipo pamene iye anazipanga izo mwanjira imeneyo, kuchitira kuti tikadzafika kumeneko, iye anapita kukati konzera ife malo. Ndipo, pamene ife tidzafike kumeneko, izo zonse zinakonzedwa. Chimodzi-modzi monga usiku uno unakonzedwera. Monga ola lino linakonzedwera. Inde, kudziwiratu kwake kwakukulu kumamuuza iye zinthu zonse izi. Mwakudziwiratu. Iye ndi wopezeka paliponse chifukwa iye ndi wodziwa zonse. Wodziwa zonse chifukwa iye ndi wopezeka paliponse. Chomwecho, mwakudziwiratu kwake, tsopano, iye sangakhale ngati mphepo ya padziko, chifukwa iye ndi munthu. Iye sinthano chabe, iye ndi munthu. Iye amakhala ngakhale nyumba. Iye amakhala malo otchedwa kumwamba. Ndipo chomwecho, mwakwake kupezeka paliponse, pokhala wodziwa zonse, kudziwa zinthu zonse, ndiye iye ndi wopezeka paliponse chifukwa iye amadziwa zinthu zonse. Inu, tsopano, inu munakula kuchokera kukubadwa kwanu. Pamene inu munabadwa ndi kuperekedwa mu dziko lino, Mulungu ankadziwa kuti mukanadzakhala kuno pa dziko lino. Ndipo inu munakula kuchokera pakubadwa kufika pakukula. Zinthu zimene zinkaoneka zachilendo kwa inu mutsikana wanu wachichepere, unyamata wanu monga ana, tsopano izo zikumaoneka zenizeni kwambiri. Inu si munkazi mvetsa izo pamene munali mwana, koma tsopano pamene inu mwakula, inu munayamba kuzimvetsa ndipo munadzapeza kuti chilichonse chinangoyikidwa molondola basi. Ndipo inu, izo ndithudi kwenikweni zikutanthauza china chake kwa inu tsopano. Ndipo chomwechonso ndimene zimakhalira mukubadwa kwanu kwa uzimu. Iwe umachita zinthu zimene iwe sumazimvetsa pamene uli khanda laling'ono, umabwera kuguwa. Iwe umapereka moyo wako kwa Kristu. Umachita zinthu zachilendo chomwecho. Iwe umadabwa chifukwa chimene unkachitira izo. Koma patapita kanthawi pamene iwe unadzakhwima monga Kristu okhwima, ndiye iwe umadzamvetsa izo. Mukuona? Pali china chake chimatulukira. Inu mumaona chifukwa chimene munkayenera kuchita zimenezo. Kubadwa kwanu kwa uzimu. Kubadwa kwanu kachirengedwe kumayimira kwa uzimu. Momwe izo zinakwanirana kwa inu moyo uno. Pamene inu mumakula, chiri chonse chimakwanira bwino bwino chifukwa inu munapangidira zimenezo kodi chonse chinali chinthu cha chilendo usiku umene munadzandimira mu mishoni msonkhano wa mhema kapena mpingo wa ung'ono kwina kwake pangodya ndi china chake chimene mulalikana lalikira phunziro lina lake ndipo inu munadzangogwera pa guwa mukuona mulungu ankadziwa zimenezo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe mukuona izo zinkaoneka zachilendo kwa inu chifukwa chimene inu munkachitira zimenezo nthawi imeneyo koma tsopano inu mukumvetsa inu mukudziwa zimene zinkachitika izo ndi zokwanira kwambiri kwa inu moyo uno ndipo zidzakhalanso moyo umene uli mkudza dziko lino ndi moyo wake zikuoneka kuti zikupita patsogolo pamene inu mukukula chilichonse chikuoneka kuti chikuyenda ndi inu ine sindimakhulupirira kuti munthu anangopezeka kuti ali kuno mwamwayi tsopano tangoganizani pamene inu munabwera pa dziko lapansi chilichonse chimenera kukhala chokonzekeratu kwa inu kapena kukonzedweratu kani kwa inu ine sindimamvetsa nkomwe kuti ife tingaziganizire motani kuti mulungu amene angatikonzere ife zinthu zonse zabwino izi sakana sitingathe kuyika chidaliro mwa iye kuti ngati iye anatibweretsa ife muchipwirikiti ichi chimene ife tilimo tsopano ndipo natikonzera zinthu zabwino za moyo kwa ife kuno ndi mochuluka bwanji momwe ife tingamudalire iye kuti angatikonzera zinthu zimene zili mkudza mwaona zinthu zamuyaya izo zikuoneka ine ndikuti zachilendo kwambiri ndipo ine sindikuganiza kuti kumwamba ndi malo amene amayi anga ankakonda kundiuza ine za iwo ine ndikukhulupirira kuti mpingo wakula kuchokera pamenepo kuganiza zinali zaka 100 zapitazo kapena ziwiri ine ndikuganiza kuti akale ankaganiza kuti aliyense amene amamwalira amapita kumwamba ndipo anali ndi zeze ndipo akukhala pamenepo pa mitambo ndi kumayimba zeze tsopano iwo ankadziwa kuti kunali malo otchedwa kumwamba koma iwo ngati izo zingakhale chomwecho oyimba onse akanakhala nazo izo pa ife ndinu mwaona koma iwo iwo si malo a mtundu umenewo iwo sikoyimba kwa azeze mkomwe ine ndikukhulupirira sindikukhulupirira kuti baibulo limaphunzitsa zimenezo koma ilo linali lingaliro limene iwo anali nalo chidzalo cha mawu chisanakhalepo kapena kutsegula kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimene zinalonjezedwa kwa ife mu mbado uno zomwe ife tikuzimvetsa tsopano ine ndikukhulupirira kuti kumwamba ndi malo enieni chimodzimodzi basi monga awa ali malo enieni mwaona pakuti mulungu anayamba ndi ife mukukula kwathu kwa uzimu malo akunowa ndipo ine ndikukhulupirira kuti kumwamba ndi malo enieni chimodzimodzi basi monga awa ali kumene ife sitikangokhala kumeneko kwa muyaya ndi kumangokhala kumeneko pa mtambo sitimangokayimba kozeze wathu kwa zonse onse ochokera kuno mpaka kalekale koma ife tikupita kumalo enieni kumene tizikachita kwa zinthu kumene tikakhala kwa moyo ife tizikagwira kwa ntchito ife tikasangalalako ife tikakhala kwa moyo ife tikupita kumoyo kumoyo wa muyaya weniweni ife tikupita kumwamba paradiso chimodzimodzi monga momwe Adamu ndi Eva ankagwirira ntchito ndi kumakhala moyo ndi kumadya ndi kumasangalalako munda wa Edeni tchimo lisanabweremo ife tili pa njira yathu tikubwerera kumeneko panonso kulondola tikubwerera kumeneko Adamu woyamba chifukwa cha tchimo anatichotsako ife Adamu wachiwiri kupyalira mu chilungamo akutibwezeretsako ife kumeneko kachiwiri akutilungamitsa ife ndi kutibwezeretsanso ife mmenemo anthu inu amene mumatenga matepe tsopano uthenga wa kulungamitsidwa ndikufuna kuti mutenge iwo ndipo inu mumatenga matepe ine ndikufuna kuti inu mumvetsere zimenezo ine ndinayankhula pa izo kuno nthawi ina kale taonani momwe kholo lanu la pa dziko lapansi inu musanabwere kuno iwo asanadziwe kuti inu mukubwera anakonzekera kubwera kwanu tangolingalirani pa zimenezo tsopano makolo anu apa dziko lapansi chimene kholo la pa dziko lapansi ndi choyimira chabe cha kholo la kumwamba ngati ife timadziwa kupereka mphatso zabwino kwa ana athu ndi mochuluka bwanji momwe atate anu akumwamba amadziwira kupereka mphatso zabwino kwa ana ake yesu anayankhula mawu awa mukuona iwo anakonzekeratu kubwera kwanu iwo anapanga kabedi kakang'ono kapena anapeza tating'ono timabuti tina tating'ono ndi zovala zazing'ono ndi zina zotero iwo anakonzekera tiri chonse chakufika kwanu. Anakonzekeratu ili Musa nafike nkomwe pa dziko lapansi. Yesu wapita kukakonzekera kubwera kwathu kumeneko. Tsopano zindikirani, mu nyumba ya Atate anga muli nyumba zambiri, kapena tieni, ine sitikutanthauza kuonjezera kumawu, kapena kuchotsera kwa iwo, chifukwa ife sitikuyenera kuchita zimenezo. Chivumbulutso 22 akuti, aliyense amene adzonjezera mawu, kapena kuchotsera mawu kuchokera mwa iwo, koma ndiloleni ine ndingopanga ichi, monga satichonjezera, koma kungoti, kuti nditulutse mfundo. Nyumba ya Atate anga muli nyumba za mitundu yambiri. Ine sindikukhulupirira kuti pamene ife tidzakafika kumwamba kuti ife tidzakakhala basi aliyense azikaoneka mofanana ndendende basi. Ine sindikukhulupirira kuti tonse tikakhala blondi kapena brunettes kapena ang'ono kapena onse akulu kapena onse ziphona. Ine ndimakhulupirira kuti Mulungu ndi Mulungu wazosiyana-siyana. Dziko linatsimikizira zimenezo. Iye ali ndi mapiri akulu-akulu, ndi mapiri ang'ono-ang'ono. Iye ali ndi zidikha, iye ali ndi zipululu, iye ali ndi zinthu zosiyana-siyana. Chifukwa iye anazipanga izo momwe iye ankazifunira izo. Ndipo iye anapanga nyengo. Chirimwe, chisanu, dzinja, yophukira masamba. Iye anapanga nyengo. Izo zimasonyeza kuti iye ndi Mulungu wazosiyana-siyana. Iye anakupangani inu mosiyana-siyana. Amuna ena ndi aphokoso kweni-kweni, ndipo ena ndi amalamulo kweni-kweni, ndipo ena ndi abwino, ena ndi achifundo. Ndipo inu mumangopeza mitundu yonse yosiyana-siyana ya anthu ndi mu ufumu wake. Mugona, tamuonani Petro woyera, ndipo mumufanizitse iye ndi Andrea. Mugona, Andrea ndi wokonda kupemphera uja ankangokhala pa maondo ake nthawi zonse. Ndipo mtumi Petro anali mmodzi wa oyaka moto amene ankalalikira ndi zina zotero. Ndipo Paulo anali ngati wophunzira kwambiri, mochuluka wa monga mneneri, kapena china chake, ndipo amakhala kumbuyo. Ndipo taonani, Mose analemba mabuku anayi oyambirira achakale, chimene iye analemba chipangano chakale. Zina zonsezo, zinali malamulo, ndi mafumu, ndi masalimo, ndi zina zotero, ndi chimene wina wake analemba za neneri. Koma Mose analemba malamulo, mabuku anayi oyambirira amu Baibulo, Genesis, Exodo, Levitiko, ndi Deuteronome. Ndipo kenako, Paulo anadzalemba chipangano chatsopano, izonzona. Mateyu, Mariko, Luka ndi Yohane analemba zochitika za zimene zinkachitika ndi zina zotero. Koma Paulo analekanitsa lamulo ndi chisomo ndipo anazika izo mʼmalo mwake. Mukuona, iye anali mlembi wa chipangano chatsopano. Iye anatipatsa ife zolemba za chipangano chatsopano, kukhazikitsa mawu a Mulungu mudongosolo. Tsopano zindikirani, zambiri, nyumba zambiri, nyumba za mitundu yambiri. Monga mitundu yambiri ya mapiri, monga mitundu yambiri ya mitsinje, akasupe, nyanja. Izo zinali kuno pamene inu munkabwera kuno koyamba. Chifukwa chifundo cha Atate anu akumwamba, chinadzayika izo kuno. Chifukwa anthu ena amakonda mapiri. Anthu ena amakonda madzi, ena amakonda zipululu. Chotero, inu maona, kubwera kwanu, iye ankadziwa chikhalidwe chanu, ndi chimene inu mukanati mudzakhale. Chotero, iye anazipanga izo mwanjira yomwe inu mukanadzasangalala nazo izo. Ine ndikuganiza amenewo ndi Atate opambana, mwaona, akudziwa kuti iye anazipanga izo mwanjira imeneyi. Ndine wokondwa kuti iye anapanga mapiri. Ine ndimakonda mapiri. Ine ndimazikonda zimenezo. Kumeneko ena, sindingapirire. Iye ayenera kuti anakhuthulira bokosi lake la matope kunja uko. Chabwino, iye anakhuthulira izo kuti ine ndidzakhoze kusangalala nazo. Inu mukuona? Chotero ndiye ndikuti, ine ndimakonda zigwa kumene ndingaone kutali. Chabwino, zikhalidwe ziwiri zosiyana. Tosefe akhristu. Koma Atate ankadziwa kuti inu mukanadzakhala kuno, ndipo anakukonzekerani chilichonse inu musanafike kuno. Amen. Kubwera kwanu koyamba kuno, Iye anarada konzera za iko pamene inu munkafika kuno. Kodi zimenezo sizodabwitsa kuganiza zazomwe iye anachita? Tsopano, tsopano, koma kumbukirani. Izi ni mphatso zosakhalitsa chabe. Moyimirira. Tsopano, ife tikudziwa kuti Mose pomanga kachisi muchipululu, kapena pomukonzekeretsa iye, iye ananena kuti iye anapanga zonse monga madongosolo la chimene ankachiona kumwamba. Mukuona, chotero, zinthu za dziko pano zimangoonetsera chimene zamuyaya zili. Ndipo ngati dziko lapansi ili limene ife tikukhalamo lero, pokhala lopambana kwambiri, monga ife timalikondera ilo, ndi kukonda kukhalamo moyo, ndi kumapumamo mpweya, ndi kumaona maluwa ndi zinthu ngati izo, ngati ichi apa chili kufotokozera. Mmodzi amene akufa akungofotokoza za mmodzi amene ali wamuyaya. Pamene inu muona mtengo ukuvutika, kukoka, ukuyesera kuti ukhale moyo, zimenezo zimatanthauza kuti kuli mtengo kwina kwake, umene sumasowa kuchita zimenezo. Pamene inu muona munthu kuno akuvutika kuti akhale moyo, wina wake ali mchipatala, kapena pakama lodwalira, kapena mngozi akuvutika, ndipo phokoso la imfa lili pamero wawo. Ndipo akukoka, ndi kumalira, ndi kumafulira moyo. Kodi izo zimatanthauza chiyani? Kuli malo kwina kwake, kuli thupi limene silimavutika ndi kufulira izo. Mukuona? Ilo silimachita zimenezo basi. Tsopano, izo ndi mphatso zosakhalitsa kwa ife. Zinthu izi zimangofotokozera kuti alipo amodzi kumene kuli amodzi amuyaya. Ndizo zimene Yesu wapita kukatikonzera. Amodzi amuyayawo a ife. Tsopano, iwo amangosonyezera kuti kuli okulirapo amtundu omwewo, chifukwa awa ndi mtundu omwewo. Tsopano kumbukirani, Baibulo linati, ngati msasa wa pansi pano umene tikukhalamowu, ngati iwo udzatha, udzapasuka, ife tilinawo wina wokudikirira kale. Chimodzi-modzi monga ngati kamwana kakang'ono, minyewa yake yaing'ono mwa mayiyo imapindika ndi kutembenuka, ndipo koma basi. Mukuona, ndipo inu mukuzindikira, inu mukhoza kumutenga mkazi ngati iye ali woyipa kwambiri, koma pamene iye akhala mayi, kanthawi kochepa mwanayo asanabadwe, pamakhala kukonda pa mkaziyo. Mukamuyandikira iye, nthawi zonse pamakhala china chake. Iye amakhala wokoma kwambiri. Chifukwa chiyani? Pamakhala mzimu wa ngelo wa ung'ono ukudikirira kuti ulandire thupi la chilengedwe limeneyo. Mwansanga basi iye akangobadwa, mpweya wa moyo umabwera mwa iye. Ndipo Mulungu amakumira iwo mmenemo. Ndipo iye amadzakhala solo ya moyo. Tsopano, monga momwe pamene mwana uyu akubadwa, ndiye thupi la uzimu limakhala pamenepo kuti limulandire iye. Ndipo tsopano, pamene thupi ili ligwetsedwa pano mu dziko lino, monga khanda amagwetsedwera, pamakhalanso thupi la chisavundi likuyembekezera kuti likaulandire mzimuwo mwa iwo okha kenanso. Oh, ndi chinthu chachikulu bwanji. Ife tili, ife tsopano tili mwa Khristu Yesu. Amen. Makanda, makanda mwa Khristu, ana a Mulungu, kumadikirira chombolo cha thunthu pakudza kwa Ambuye wathu Yesu. Kuti adzatilandire ife kwa iye mwini, pamene thupi la chivundi ili lidzavala la chisavundi. Maonekedwe, zinthu zonse zimene iye anachita zimafotokozera zinthu zimene zili mkudza. Chimodzi-modzi monga momwe thupi limakupatsirani inu kuno, chimodzi-modzi monga momwe thupi ili iye anakupatsani inu kuti muzikhalamo, zimangosonyezera kuti lilipo lina limene lili lopambana, komabe lili mkudza. Mukuona, ngati ife tinyamula, kapena tikakhala nacho chifanizo cha wapa dziko lapansi, tidzakhala nachonso chifanizo cha la kumwambalo. Limene lilibe zoyipa mwayiro, limene lili mkudza. Tsopano, ili lakwirizira zoyipa, matenda, imfa, chisoni. Ine ndangofotokoza kumene apa, osati kale litali, ndi kulalikira pa kusandulika kwa mawu a Mulungu. Zamomwe kuti, kuti thupi ili lili ndi zoyipa mwayiro. Ndipo chitukuko cha makono chonse ichi chimene ife tikukhalamo ndi cha njerekezi. Inu simukukhulupirira zimenezo? Baibulo limanena kuti ndi choncho dziko lino boma lili lonse silimafuna kukhulupirira zimenezo. Koma Baibulo limanena momveka bwino kuti boma lili lonse ufumu uliwonse wa pa dziko lapansi ndi wa njerekezi. Ndipo kulamulidwa ndi njerekezi. Yesu anatengedwa ndi Satana mwamba ndipo anakamuonetsa iye mafumu onse a pa dziko lapansi amene analipo akanati adzakhalepo ndi zina. Ndipo Satana anawatenga iwo ake. Ndipo Yesu sanatsutsane konse ndi iye chifukwa iye ndi Mulungu wa dziko lapansi lino. Mukuona? Ndipo iye anati, ndidzawapereka iwo kwa inu ngati inu mutagwada pansi ndi kundipembedza ine. Mukuona? Iye ankayesera kuti awapereke iwo kwa Yesu popanda nsembe. Mukuona? Kudali kunenelera kuti iye akanati adzamupange iye. Koma dziko linali litachimwa, chotero chilango cha tchimo chinali imfa, ndipo iye ankenera kuti afe. Chifukwa chake Mulungu anaonetseredwa muthupi kuti iye akakhoze kutengera imfa pa iye kuti adzalipire chilango. Palibe chilichonse chobwerera. Izo sizinakonzedwe kutera, ndizo mwantheradi zolipidwa mwaulere, ngongole yonse inalipidwa. Izo ndi za iye tsopano, ndipo ife ndi mtumwi za ufumu wake tasongana pano limodzi usiku uno mu dzina la Yesu Khristu mfumu yathu, tikukhala m'malo a m'mwamba mwamba tsopano. Mudziko lino limene ife tikukhalamo maphunziro awa ndikufuna kuti nditsimikizire kwa inu maphunziro, sayansi, chitukuko ndi zinthu zonse zimene ife moonekera timakondwera nazo lero ndi za Satana ndipo zidzaonongeka. Inu mukuti, mbale Branham, chitukuko inde Bwana, chitukuko ichi chinadza ndi Satana. Genesis 4 amatsimikizira zimenezo. Mwana wa Kaini, mwaona, anayambisa chitukuko ichi, kumanga mizinda ndi ziwalo ndi zina zotero. Ndipo chitukuko chinadza ndi chidziwitso. Chidziwitso ndi chimene mdierekezi anamugulitsa Eva, munda wa Eden, chimene chinamupangitsa iye kuti alephere kulawukira lamulo la Mulungu. Chotero, kudzakhala chitukuko mudziko limene ife tikupitako. Koma icho sikidzakhala chitukuko cha mtundu uwu, pakuti muchitukuko ichi ife timakhala ndi matenda, chisoni, ni kusirira, imfa, chilichonse mchitukuko ichi nchola kwika. Koma mchitukuko chimenecho, sikudzakhala ko chilichonse cha zinthu izi. Ife sitikasowa ko sayansi. Sayansi ndi kuporozedwa kwa chapa chiyambi. Muli monse, mukuona, inu mumagawaniza molecule, kugawaniza matomu, ndi kuchita zakuti ndi zakuti, kuti zikupulitseni inu. Inu mumatenga mfuti ya onga, kumenya ichi, kuti muphe china chake. Inu mumatenga galimoto, ndi kutenga mafuta kuchoka munthaka. Ndi zipangizo kuchokera munthaka. Kuti zimasule maulusi, kuti iyo iphulike. Ndi kumakayendetsa panseu, minus 90 pa ola. Ndi kumupha wina wake, mukuona, oh, ama njenje kwambiri, kuzikakamiza, kuzithamangitsa, ife timenera kumakankha, kutenga, oh, mukuona, zonsezo ndi za njerekezi. Ufumu wa Mulungu sudzakhala ndi magalimoto, ndege, kapena zopambana za science zilizonse. Ayi, iwo sudzakhala ndi maphunziro aliwonse nkomwe. Iwo adzakhala maphunziro apamwamba kwambiri, kuyerekeza ndi awa. Mwakuti awa sadzaganiziridwa nkomwe. Mukuona, maphunziro, chitukuko ndi zonse izi zimachokera kwa Satana. Tsopano, inu mukuti, mbale Branham, mchifukwa chiyani inu mumawerenga ndiye? Mwaona, chimodzi-modzi monga, mchifukwa chiyani ine ndi mavala zovala tsopano? Muchitukuko kwa chimene chinali kubwera, icho chinali choyamba. Iwo sankaswa zovala zili zonse. Iwo anali wophimbidwa. Iwo analibe chifukwa choti azivala zovala. Chifukwa iwo samadziwa kuti iwo anali amaliseche. Tsopano inu, tsopano inu mukupeza kuti umu tsopano ndiye. Kuti ife, timadziwa kuti ife chili amaliseche. Chimo limakhala kuno, ndiye ife timenera kuvala zovala. Koma izo sizinali chomwecho pachiyambi. Kunalibeko tchimo kumeneko. Mukuona? Tsopano, chinthu chomwecho chili munjira ya chitukuko. Pamodzi, ife timawerenga, ife timalemba, ife timachita izi. Koma musasinthe kuti mufanane ndi zimenezo. Musazipange konse zimenezo kukhala Mulungu wanu. Pakuti ameneyo ndi Mulungu wa chikominisi. Mugona siwa Yesu Kristu. Yesu Kristu ndi mwachikhulupiriro. Osati zimene mungakhoze kutsimikizira mwa sayansi. Koma zimene mukukhulupirira. Ine sindingathe kukutsimikizirani inu mwa sayansi usiku uno mchipinda chino kuti kuli Mulungu. Komabe ine ndikudziwa kuti iye alipo. Koma mwachikhulupiriro changa zimatsimikizira izo. Abrahamu sakanakhoza kutsimikizira mwa sayansi kwa inu kuti iye adzakhala ndi mwana ndi mkazi ameneyo. Ndipo iye pafupifupi usinkhu wa zaka 100. Koma chikhulupiriro chake chinatsimikizira izo. Mukuona sankaswa chitsimikiziro cha sayansi chilichonse. Bwanji, bwanji. Adokotala amati mkulu wokalambayo wapenga. Kunja kuno akunena kuti adzakhala ndi mwana ndi mkazi ameneyo. Iye ndiwa usingu wa zaka 100, ndipo iye 90. Koma inu mugona, Mulungu ananena chomwecho. Tiyadolo izo, si zimatengera sayansi, zimatengera chikhulupiriro, kukhulupirira mau a Mulungu. Osati sayansi, chotero, masukulu athu ndi zinthu zaonongeka. Monga, Mulungu sananene yapo kuti pitani mukapenge masukulu, kapena ngakhale mukakhale ndi masukulu a Baibulo. Inu mukudziwa zimenezo. Iye anati, lalikirani mau, ndizo kulondola ndendende. Kachitibe kathu kama punziro, kali tengera ife kutali kwambiri ndi Mulungu, kuposa chilichonse kimene ine ndi kuchidziwa. Uko kulondola, kutali kwambiri ndi Mulungu. Osati kumanga masukulu, zipatala, ndi zinazotero. Izo zinali za dziko lapansi, ndi za gulu limenelo. Koma ine ndilibe kanthu kowatsutsa iwo, iwo amachita gawo lawo. Komabe izo, sizili zimenezo. Timamanga chipatala chabwino kwambiri, ndi kumaphunzira za mankhwala abwino kwambiri, amene ife tili nawo. Ndipo masauzande nkumamwalira amene mutsiku lililonse. Koma, koma, mufumu wa Mulungu, simudzakhala mwa imfa, simudzakhala mwa chisoni. Amen. Sikudzakhalako kusokera kwa zinthu izi za mdziko. Koma ife tadutsa kuchoka ku chinthu ichi. Tapita ku zenizeni za Mulungu. Kumene ife timavutikira kwambiri kuti tiyesere kuti tipeze kudzera sayansi. Ndipo ife tikapeza za sayansi zochuluka, ife timazibweretsera tokha imfa zochuluka. Ife tikumenya nkhondo yolephera kumeneko. Choncho masukani kwa iyo. Ndipo mwachikhulupiriro mukhulupirire Yesu Kristu. Mwana wa Mulungu siku uno. Ndipo mumulandire iye. Iye ndi ameneyo. Kodi sayansi kukukonzekerani inu chiyani? Imfa zochuluka. Uko nkulondola. Masputnik ndi chilichonse chikukwera mwamba ndi zinthu zonse izi kuti zikamwaze imfa ndi chilichonse kudutsa pa dziko lapansi. Musangane kwa zimenezo. Mutembenuzire mutu wanu mwamba kuposa pamenepo. Kuloza kumwamba. Muyang'ane kumene Yesu akukhala pa dzanja lamanja la Mulungu siku uno. Kukhala ndi moyo nthawi zonse kuti apempherere pakuvomereza kwathu. Zachimene ife timakhulupirira mau ake kukhala choonadi. Tsopano ife tikupeza moyo uno ukusungira mitundu yonse ya zoyipa. Chotero moyo umene uli mkudza sudzakhala nazo izo. Uwu uli ndi chisiriro ndi matenda imfa chifukwa ndi chiyani icho? Si nyumba imene iye wapita kukakonza. Iyi ndi nyumba ya tizirombo. Ndiyangati amadziwa chimene nyumba ya tizirombo ili ndi tudi chabwino. Ndimomwe inu mukukhalamo. Nyumba ya tizirombo ndimomwe amayikamo anthu onse odwala. Chabwino. Icho ndi chimene tchimo linatichitira ife. Linadzatika ife mu nyumba ya tizirombo ya pa dziko lapansi. Kodi iwo sankalola wina aliyonse kubwera mu nyumba ya tizirombo. Chifukwa pali mitundu yonse ya majeremusi akuluka mmenemo. Ndipo anthu adzatenga majeremusi awa ndi kudwala iwo eni. Ndipo tchimo linatibweretsa ife mu nyumba ya tizirombo ya njere kezi. Koma inayo imatchedwa nyumba ya Atate anga. Ine ndikupita kukakukonzerani inu malo kudzakutulutsani inu ku nyumba ya tizirombo iyi ndi kukakuperekani inu ku nyumba ya Atate anga. Amen. Ndi zimenezo tu. Kukuchotsani inu mu nyumba ya kale ya tizirombo iyi. Iye anapita kukakonza malo. Malo angwiro wopanda choyipa chilichonse. Kopanda matenda, kopanda ukalamba, kopanda imfa. Iwo ndi malo angwiro. Kukuyikanirani inu kuungwiro umenewo. Ndipo inu mukenera kukhala angwiro kuti mukafike kumeneko. Baibulo linanena chomwecho. Yesu anati chifukwa chake. Khalani inu angwiro monga Atate wanu wakumwamba ali wangwiro. Iwo ndi ufumu wangwiro. Chotero akuyenera kukhala anthu angwiro obwerako. Chifukwa inu mukenera kuyima ndi kukwatiwa ndi mwana wangwiro wa Mulungu. Ndipo inu mukenera kukhala mkwatibi wangwiro. Chotero inu mungakhoze bwanji chimanje kuchita izo kupyalira muchina chiri chonse kupatula mawu angwiro a Mulungu chimene chiri madzi olekanitsa amene amatitsuka ife kumachimo athu amene uko kulondola magazi a Yesu Kristu taganizani za iwo mawu ouka a magazi amen magazi mawu a Mulungu akuka magazi kuti amutsukire mkwati ibwi mkati amen inde bwana iye waima wangwiro namwali wosayipitsidwa iye sanachimwepo konse kuyamba nkuyamba amen iye anakodwa mmenemo mukuona uko kuli nyumba ya Atate imene iye wapita kukaikonza iyi inabwera mwakugonana ndipo kuchokera kukugwa ndipo kuyenera kukugwa pamodzi ndi kugwako zilibe kanthu momwe mungayikire zigamba iyo iyo idzagwa muli monse iye wathedwa chifukwa iye waweruzidwa chifukwa Mulungu ananena chomwecho iye watha Mulungu adzawononga izo iye anatero padzakhala kukonzanso kwa chinthu chonsecho inu mukukhulupirira zimenezo pachiyambi pamene dziko linkabadwa pamene Mulungu ankakokera madzi mbuyo koyamba kuchoka pa dziko lapansi monga iye anachitira madzi kuchokera mʼmimba mwa amayi dziko linabadwapo inde ndipo anthu anayamba kukhala pa ilo pamene Mulungu anawayika iwo mmenemo ndipo kenako iwo anayamba kuchimwa ndipo ilo linadzabatizidwa mwakumizidwa masiku anowa kenako ilo linadzayeretsedwa ndi magazi a mlengi akugwera pa ilo ndipo tsopano umo ndimene inu mumabwerera kupyalira mukulungamitsidwa kuti mukhulupirire Mulungu inu munabatizidwa kukulapa kapena ku chikhululukiro cha machimo anu inu munavomereza machimo anu pamaso pa Mulungu ndipo iye anakukhululukirani inu chifukwa iwo ndipo inu munabatizidwa kukasonyezera kuti inu munali inu munakhululukidwa kuvomereza kwa anthu ndi kuonetsera ku dziko kuti inu mukukhulupirira kuti Yesu Kristu anakuferani inu ndipo inu iye anatenga malo anu ndipo tsopano inu mwayima mʼmalo wake iye anadzakhala inu kuti inu mudzakhoze kukhala iye kenako mphamvu yakuyeretsa ya Mulungu inayeretsa zizolowezi zonse kuchoka mʼmoyo wanu inu munkasuta kumwa munkachita zinthu zimene sizinali zolondola kunena mabodza chilichonse kenako mphamvu yoyeretsa ya magazi a Yesu Kristu inadzabwera mʼmoyo wanu ndi kudzatengera zinthu zonse kutali ndi inu ngati inu mupezeka mutanena china chake cholakwika mwansanga mumati dikirani miniti ndikhululukireni ine ine sitimatanthauza kunena izo chomwecho mukuona njerekezi ali ndi msamo otakhala pamenepo koma inu muli ndi chisomo choti mubwerenso ngati ndinu mkhristu weniweni nenani ine ndinalakwitsa inde chotero tsopano ndi tsopano chinthu chotsatira chimene ni munalandira chinali ubatizo wa mzimu woyera ndi moto tsopano Mulungu pamene zaka chikwizi zidzatha Mulungu azalipatsa dziko ubatizo wa moto iwo udzaphulitsira chinthu chonsecho miyamba ndi dziko lapansi tidzayaka moto Petulo anatero ndipo chinthucho chidzakhala ndi ubatizo wa moto kukozanso kwa chinthu chonsecho ndipo kenako padzakhala miyamba yatsopano ndi dziko lapansi latsopano ndizo pamene kumene kumakhala chilungamo ndi kumene ife tili ife tinakhalako kuchokera ku zinthu zachivundi kuchokera ku anthu anthawi kupita ku anthu amuyaya pamene mawu a Mulungu ayatsa mioyo yathu ndipo ife timadzakhala ana amuna ndi akazi a Mulungu ndi zikhumbo nyongolosi ya Mulungu mwa ife kuti tikakhale ana amuna ndi akazi a Atate Mulungu kumwamba tikufuula Aba Atate Mulungu wanga Mulungu wanga nyumba ya Atate yanga tsopano dziko lakale ili likuyenera kugwa chifukwa ilo linadza kupyalira mukugonana ndipo ilo linadza kupyalira mukusambera pachiyambi ndipo ife tinabadwa kuno kupyalira mukugonana kupyalira mukugwa ndipo ilo likuyenera kubwalira mbuyo manjira yomweyo kukugwa koma limene iye akukonzerani inu tsopano silingagwe chifukwa iye akulipanga ilo chomwecho ine ndapita nanga bwanji ngati titati tizingokhalabe muthupi la mtundu uwu kodi sindinu okondwera kuti pali chinthu chotero chonga imfa tsopano kodi zimenezo sizodabwitsa koma tsopano tinene mwajitansu. Zaka zingabo zabidazo, ndinani nyamata wangono. Ndipo tsopano, ndine mamuna wa zaka zaba katikati. Ine ndi ndi nzanga wakalapa, bambo dao. Ndipo iye wakwanitsa usinku wa zaka 93, masiku angabo abitao. Tiamuya nganeni iye tsopano, zaka 40 kapena 45 izo njezira, ameneyo ndi zakala ine. Tsopano, mwike zaka zina 40 pa iye, kwa dini munga pide kuti. Chokacho, dine wakondwa kuti pali china chake chori kizali tulutse ife nyumba ya tizirombo iyi. Pali komolo tseguka, ndipo ilo lima chedwa infa. Yesu wakuima bakomo limenero. Amen. Iye adzandi londolera ine kuntsinje. Iye adzandi dutsitsa ine bakomo limenero. Pali komolo likulu laima kutsidyako. Lo chedwa infa. Ndipo nthawi ili yonse mene mtima wanu kukunda. Muli ndi kukunda kumodzi kuyandikira kwa iyo. Ndipo tsiku lina, ine ndidzanena kuti ndidzabwere bakomo limenero. Ine muyanira kudzabwera pamenepo. Koma pamene ine ndidzabwera pamenepo, sindikufuna ndidzakhale wa mantha, sindikufuna ndidzakuwa ndikumabwerera mbuyo. Ine ndikufuna ndidzabwere pa khomo limenero ndidadzikulunga ndekha mu ninjiro ya chilungamo chake, osali changa chake. Mwaichi, ine ndikudziwa kuti, ine ndikumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake, kuti pamene iye azidzayitana, ine ndidzatulukira kuchokera pakati pa akufa, kuti ndidzakakhale ndi iye. Kuchoka mnyumba ya tizirombo iyi. Kulikonse kumene thupi ili lingadzagwere, ndi kulikonse kumene ilo lingadzatereko. Chili chonse kumene icho chili, ine ndidzatulukira tsiku lina. Chifukwa iye analonjeza izo kwa ine. Ndipo ife tikuzikhulupirira izo. Inde Bwana. Iye akupanga limodzi imene silingakhoze kugwa. Zindikirani momwe mayi woyembekezera pa dziko lapansi lero, momwe thupi la mayi limakhumbira zinthu zina. Ine ndikuyankhula, ndikuganiza, ndikuyembekeza kuti akuluakulu onse amvetsa. Mayi mukubadwa kwa mwana, ngati pali china chake chikusowekera mthupi lake, iye amayamba kulakalaka chinthu china. Taonani momwe abambo, ine ndikukumbukira kuti tinaleredwa mʼbanja losauka, ndipo ife tinalibe nkomwe chilichonse choti tidye pamene tinali ana. Ambiri ayino munkavutika ndi chinthu chomwecho. Chotero momwe kuti pamene mwana asanabadwe, amayi amalakalaka china chake, ndipo adadi amangoyendayenda chilichonse kuti amupezere iye iti. Mukuona ndi iyeyo thupi lake, kasiyamu ndi zina zotero za thupi lake, ndi mavitamini amene iye akuwafuna. Juni akupangidwa, mwaona, ndipo iye amalakalaka zinthu zakudya za mwana amene akubwerayo. Ndipo momwe makolo amayesetsa kuti apeze izo kuti mwanayo ababwe mwangwiro ndi mosangalala momwe angathere. Mukuona momwe makolo anu angachitire zimenezo. Pamene pali china chake chosowekera, mayi amachitira umboni za icho, mwaona, kachitidwe kake kamapangidwa. Inu mukumvetsa kuti, momwe kuti, pamene pali china chake chofunikira apa, kwa mwana wobwera, amayi amamba kulakalaka zimenezo. Sobano, imani mini tiyoka. Nchifukwa chiani timakhala ndi zitsitsimutso? Nchifukwa chiani timasonkhana pamodzi? Nchifukwa chiani nthawi zonse ndimadzudzula anthu? Nchifukwa chiani ndimakutchulani inu akazi a Chipentekoste? Musiye zozipaka mapentizo, kupoda ndi kumatula tsitsi lanu ndi zinthu zonga zimenezo. Nchifukwa chiani ndimanena zimenezo? Chifukwa njira yachikale ya Chipentekoste sinkachita zimenezo. Njira yeniyeni ya Baibulo ndi kusachita zimenezo. Inu umavala makabudula awa ndi zovala zamuna. Kodi inu mukudziwa kuti Baibulo limanena kuti zimenezo nzonyasa kwa Mulungu? Koma ife timaloleza izo. Nchifukwa chiani mzimu woyera ukupitiriza kumafuula? Iwo kudziwa kuti pali china chake chimene chikusowa pamenepo. Ife tikuyenera kukhala mutunthu la mphumphu la Yesu Khristu. Ife tikuyenera kukhala ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ife tikuyenera kumachita ngati ana a Mulungu. Kalekale nkhani yaing'ono inakambidwa. Ine ndinamuona mʼbale mmodzi wachikulu atakhala kumbuyo. Kumwera, iwo ankakwanda kugulitsa kapolo. Ndipo ichi pamene iwo ankakhala ndi akapolo kumeneko, pamene ukapolo unali kumasulidwa kusanachitike kwa kulengeza. Ndipo iwo amakhoza kupita ndi kukawagula iwo anthu amenewo monga momwe iwo angachitire. Galimoto yogwiritsidwa kale ntchito wogulitsa. Iwo ankakhala ndi mndandanda wa wogulitsa. Ndipo ankagulitsa anthu amenewo ngati kuti iwo anali magalimoto ogwiritsidwa kale ntchito. Iwe umakhala ndi mndandanda wa ogulitsidwa a iwo. Nthawi ina wogula anabwera apo waza malonda ndipo iye ankapita ku iye ankayendayenda minda ikuluikulu imeneyi ndi kumagula akapolo ndipo iye anafika ku munda wina waukulu kumene iwo anali ndi akapolo ambiri ndipo iye ankafuna kuona kuti anali ndi angati ndipo apo panali onse a iwo kunja uku akugwira ntchito ndipo iwo anali achisoni. Iwo anali kutali ndi kwawo. Iwo anali ochokera ku Africa. Iwo anali adawabweretsa iwo kuno. Mabunu anali adawabweretsa iwo ndi kukawagulitsa iwo kuti akhale akapolo. Ndipo chotero iwo amakhala achisoni. Iwo ankadziwa kuti sadzabwereranso kwawo. Iwo azikhala kumeneko ndi kudzafera mdzikolo. Ndipo iwo amakhala nthawi zambiri. Iwo ankanyamula zikwapu ndi kumawa kwapula iwo. Iwo amakhala katundu wawina wake ndipo ankachita nawo chimene iye akufuna ndipo iwo basi ngati iye amupha iye iye ankamupha iye ndipo ngati iye chilichonse chimene chinali iye ankangochita izo umenewo ndi ukapolo monga ankachitira Israeli ndipo mafuko ambiri anatengedwera mu ukapolo ndipo iwo ankayenera kuwatenga akapolo osauka amenewo. Iwo ankangotumikira, iwo ankalira, ino mukudziwa, nthawi zonse ndi achisoni. Koma iwo anazindikira mmodzi wa akapolo amenewo, mnyamata wang'ono. Iye anali, ankatukula chidale chake panja, mutu wake mwamba monga choncho. Sankaswa kuchita kumukwapula iye, sankachita kumuuza iye zoti achite. Chotero, wodzagula uja anati, ine ndikufuna ndimugule kapolo ameneyo. Iye anati, iye siwogulitsa. Iye anati, ndikufuna kumugula iye. Iye anati, ayi, iye siwogulitsa. Anati, kodi iye ndi bwana, wena onsewo? Anati, ayi, anati, iye si bwana. Iye ndi kapolo. Iye anati, chabwino, mwina mwake mumamudyetsa iye mosiyana ndi momwe mumawadyetsera ena onse. Anati, ayi, iwo onse amakadyera kunja uko mungalande limodzi. Iye anati, nchiyani chimamupanga nyamata ameneyo kukhala wosiyana kwambiri ndi ena onsewo. Iye anati, apa pali chinthu chimodzi. Ine ndinkadabwa kwa kanthawi nanenso. Koma nyamata ameneyo mlendo wochokera ku Africa. Koma ku Africa abambo ake ndi mfumu ya fuko. Ndipo komabe, iye ndi mlendo kutali ndi kwawo. Iye amachita ngati mwana wa mfumu. Iye amadziwa kuti kutsidya kwa dziko kuti abambo ake ndi mfumu ya fuko. Ndipo tsopano, iye amadzikhalitsa yekha chifukwa iye akudziwa kuti ndi mwana wa mfumu. Oh, mbale mlongo, inu ndine, mudziwa ili limene ife tikukhalamo. Tiyeni tizikhala ndi khalidwe ngati ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ndife alendo kuno, koma khalidwe lathu likuyenera kukhala molingana ndi malamulo a Mulungu, kuti ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu. Khalidwe lathu, ife tiyenera tizichita ndi kumapanga ndi chilichonse molingana ndi malamulo amene Mulungu anawayika. Ndipo ndi chonyansa kuti mkazi azivala chovala choyenera mwamuna, ndi zolakwika komanso zotchimwa, kuti iye azimeta tsitsi lake. Baibulo linanena chomwecho. Chinthu cha chilendo kuti iye ngakhale kuti azipemphera. Inu mukuti nanga bwanji ichi? Wina wake ananditsatira ine, mtumiki wamkulu wodziwika wosatikale kwambiri. Anati, mbale Branham, bwerani. Ine ndikufuna kuti ndisanjike manja pa inu. Anati, inu muononga utumiki wanu. Ine ndinati, chiyani? Anati, mukuwaza zira anthu amenewo monga choncho. Ine ndinati, ndikuwauza. Anati, ine ndimakhulupirira zimenezo. Anati, ndine wa Pentecoste nanenso. Ine ndimakhulupirira kuti akazi asamakhale ndi tsitsi lalifupi, asamadzipake penti ndi zinthu izi monga momwe iwo akumachitira. Kuzipenta nkhope zawo, anati, iwo sakuyenera kumachita zimenezo. Koma anati, Mulungu anakuitanani inu kuti muzipempherera wodwala. Ine ndinati, iye anandiitana ine kuti ndidzalalikire uthenga. Eya, ndipo iye anati, ine ndimakhulupirira muzimenezo. Koma anati, inu mukuganiza zimenezo? Ine ndinati, eya, tiyang'anani zimene inu muli nazo, madongosolo akulu onse awa, materevizhoni ndi china chilichonse. Ine ndilibe kanthu koma Mulungu woti ndidzayankhireko. Uko nkulondola, ine ndinati, ndilibe kanthu koma Mulungu woti ndidzayankhireko. Iye anati, ine inu muononga utumiki wanu. Ine ndinati, utumiki uliwonse umene mawu a Mulungu adzawononga, ukuyenera kuwonongedwa. Uko nkulondola ndithudi, ndizo ndendende. Iye anati, chabwino, inu muwononga iwo. ine ndinati ndani atadzawa nene iwo ndiye mugona wina wake abwena kuwanena iwo wina wake abwena kuima ndicho chimene chiri chonadi zilibe kanthu momwe icho chikupetekera ndipo abwenzi monga Kristu monga anthu amene tikukhulupirira kuti tikupita kumwamba mzimu oyera paokha udzatifanizitsa ife mu mawu a Mulungu. Iye anati, inu mukudziwa chimene mukuyenera kuchita, anati, anthu amakukhulupirirani inu kuti ndinu mneneri. Anati, inu mukuyenera muziwaphunzitsa akazi awa momwe angapezere mphatso za uneneri ndi zinthu monga choncho. Ndi zinthu zazikulu zapamwamba mwalomwe kanthu kakang'ono. Ine ndinati, kodi ine ndiwaphunzitsa bwanji iwo algebra pamene iwo akulephera kuphunzira ma ABC awo. Pamene iwo akulephera kuchita chinthu chawamba, mwaona? Chinthu chachilengedwe. Iwo ungawawuze bwanji iwo zinthu zapamwamba. Pamene iwe sungambe nkomwe kuchokera. Iwe ukufuna kukwera pamwamba pamakwerero usanafike poyambirira. Chifukwa chake inu mumagwa. Mugona? Muziyambira pansi ndi kumakwera mwamba momwe Mulungu akukutsogolerani inu chokwera. Mugona? Konzani moyo wanu ndipo muzitsatira kalikonse kamawu amene Mulungu anakuyikani kuti muchite. Tsopano taganizani momwe Mulungu tikuyenera tizikhala ndi khalidwe ndi kumachita ngati akhristu. Khalidwe lathu likuyenera tizikhala ngati la akhristu chifukwa ife ndife alendo kuno. Kuno si kwathu ayi. Ife tinadzangoyikidwa kuno. Kwa kanthawi ife tikuyenera kuti tizipita aliyense wa ife usikuno. Tsopano taganizani ngati Mulungu muchifundo chake amakhala ndi amayi mwanayo asanabale. Iye amalakalaka vitamini ina ndipo mawu a amayi amayankhula dadi ine ndikufuna kaimbi kapena mavende ine ndikufuna china chake chinzake izo zikuchokera bwanji. Iye adzachita chilichonse chimene yangathe kuti apeze zimenezo chifukwa iye amadziwa kuti akufuna kuti mwana wake abadwe ali wangwiro mmene angathere. Mukuona? Ndipo iye adzachita chilichonse chimene iye angathe kuchita kuti apeze izo. Iye ndi wothekera mochuluka bwanji kuti angapeze izo. Iye ndi mlengi. Tsopano taganizani momwe iye ali nako kuthekera kutikonzera ife thupi kuti tizidzakhala monga thupi lake lomwe la ulemerero. Ngati ife tikufuna tidzakhale moyo, muli china chake mwa ife chikuyitana kuti chikhale moyo. Ndipo muli china chake mwa ife chimene chimayitana kuti tichite bwino. Kenako Mulungu adzamuyitanira wina pa nsanja kapena pa guwa amene ati adzalalikire choonadi chamtheradi. Bwanji, mukuona? Izo zimakuonetsani inu. Ndiye, ngati inu mwana weniweni wa Mulungu, mumayamba kulirira. Mulungu, chotsani icho kwa ine. Ndivinireni ine ku ichi. Ndichotseni ine zinthu izi. Bwanji, ndizofunikira kwanu kumwamba. Kumene inu mukupitako. Kumene iye anapita kukati konzera. Inu mukuyenera kukhala mkwatibi weniweni wa mawu wa Kristu. Ine ndinali kulalikira mausiku angapo apitawo pa nsembe masiku achitetezero. Ine ndimalalikira za malo okhawo amene Mulungu mpingo okhawo amene Mulungu ati adzakomane ndi munthu. Ndipo ndiwo mu iye anati malo amene iye anayikapo dzina lake. Iye anati ine sindidzakumana nawo iwo mu malo ena aliwonse koma malo chipata chimene ine ndidzayikapo dzina langa. Tsopano iye samakumana ndi inu mu chipata cha Methodist, chipata cha Baptist kapena chipata cha Chipentekoste kapena chilichonse cha izo koma iye anayika dzina lake mwa mwana wake. Iye anati ine ndinadza mu dzina la Atate anga. Munthu aliyense amabwera ndipo mwana aliyense amabwera mu dzina la abambo ake. Iye ine ndikubwera mu dzina la Branham chifukwa abambo anga anali Branham ndipo inu munabwera mu dzina lanu chifukwa limenelo linali dzina la abambo anu. Ndipo Yesu mwana anabwera mu dzina la Atate ndipo iye anati iye anayika dzina lake mu chipata ichi chimene ine ndinayikamo dzina langa. Imeneyo inali nsembe ndipo mwa Yesu Kristu ndi malo okhawo amene inu mungapeze chiyanjano ndi kupembedza kwa Mulungu. Inu mukuti chabwino ine ndine wampingo. Zimenezo sizipanga chinthu chimodzi chosiyana. Inu mukuyenera kukhala mwa Kristu. Mtumiki wina wake wa chipembedzo usiku wina ananena kwa ine anati Mambo Branham vejani kuno. Yesu anati aliyense amene akhulupirira. Baibulo linati aliyense amene akhulupirira kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu ndi obadwa mwa mzimu wa Mulungu. Ine ndinati kodi Baibulo silimanenanso kuti palibe munthu angamutche Yesu Kristu kokha mwa mzimu oyera. Mukuona? Simungakhoze kulipanga Baibulo kunama Ilo, lukianila kuzikoro weka nkati. Chotero, ili mugianila kubada nso, mwanteradi, mwanzi moyera mainu. Zimenezo, zime kutitida ni mboni, inu ene. Inu mumadziwa, kuti iye ndi mwana wa Mulungu. Ndiye no, ngati iwe uli, ndi gao, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, mumau a Mulungu. Iwe ungate bwanji kuwakana mau, nzimu oyera, ungakupange ni bwanji kukurupirira kachikurupiriro, kuti inu mukene kuchita jina chake chonga ichi. Pamene Baibulo limanena jina chake, ife titena kujoina mpingo, ndi kuchita ichi, kapena kuchita icho, pamene Baibulo limakuza ni momveka bwino, zenera kuchita, mukona, ndiye no, pamene inu muwaona iwo, ndipo inu kulumbira mwa iwo, inu mumakhala ndi iwo ndiye, zingopitirirani kusunthabe mwamba. Ndiku mango kula, monga nyongolosi, ikamangwera mimba mamai ndi dzira, ndipo kenako, pamene dzira lali ngono ilo, liyamba kukula, ndiku yamba kubala majere musi, ilo silimaika nyongolosi modzi ya muntu, ndi nyongolosi ya galu, ndi nyongolosi ya ngombe, ilo limaika majere musi onse a muntu. Ndipo, pamene mwana wa Mulungu, pamene wogonze leratu uyo, awa ndi maoipa kwa gwiritsa nshito, koma ndi Mulungu. Pano, pali Baibulo la Mulungu. Kudziwi ratu kwa Mulungu, kukoza, kukonze ratu, kupangitsa jiri chonse kugira nshito kwa ulimu wake. Pamene mbe uyo konze ratu iyo, imene inu mume anina kudzakhala, ndipo Mulungu, anakuita nani inu. Ndipo, mpungu ya ingono ija, ya mbe umenemo, ikamva mau wa Mulungu, iyo itzamanga pamwamba, mau a modzi pamwamba pa anzake, pamwamba pa ena, pamwamba pa ena. Iyo sidzasakanizana ndi kachikhulupiriro kalikonse. Zindikirani, muzipata izi tsiku lililonse, iwo akuyenera asidya mkate watsopano. Ndipo sipadzapezeka chotupitsa pakati pawo mmasiku 7 iwo. Nkulondola uko, mibado ya mpingo isanu ndi iwiri ndiye. Popanda chosatupitsa, popanda kachikhulupiriro, popanda china chowonjezera. Iwo akuyenera kukhala mwanteradi mkate wopanda chotupitsa. Pasakhale chotupitsa pakati panu, ngakhale pang'ono. Chotupitsa basi, mau iwo eni, chokhacho basi. Ndipo mau amenewo ndi Mulungu, ndipo Mulungu anasandulika thupi mwa munthu wa Yesu Khristu. Chimenecho ndi chipata. Pamenepo pali chipata chimene ine ndidzakumane nanu inu, kudzapembedza. Pamene inu mutsatira malamulo a Mulungu. Chomwecho ngati matero usikuno, ingobwerani, nenani. Ine ndikumupatsa Yesu Khristu moyo wanga. Ndipo inu simunalandirepo nsimoyera. Bwerani mwa iwo, inu mukuyenera kuchita zimenezo. Inu mukuyenera kukulira mwa iwo. Mumufunse Mulungu kuti aunjike mau pamwamba pa mau. Monga choncho. Mpaka inu mutadzakhala thunthu la mphumphu la mwana wamwamuna wa Mulungu, kapena mwana wamkazi wa Mulungu. Kuchosa zinthu za mdziko. Yohane woyamba amati, ngati inu muliko nda dziko, kapena zinthu za mdziko, ndi chifukwa kuti chikondi cha Mulungu sichili mkomwe mwa inu. Inu mwanyengedwa, inu muli ndi chikondi cha dziko lapansi pamenepo. Ndipo icho chakunyengani inu, mdzerekezi watero. Pawunjika zinthu pamenepo ndi kuonetsera. Mukuona, inu simungathe chabwino ndiye. Inu simungachotse mawu amodzi a Mulungu kuchokera mu Baibulo. Nchiyani chinayambitsa tchimo loyamba, osati mabodzi lalikulu lopanda kanthu, koma chifukwa Eva sanamvetse bwino. Mdzerekezi anachita kwa iye mawu amodzi. Mawu amodzi aradula unyolo. Ndipo anakana kutenga mau amodzi. Chimenecho chinali chiyambi cha Baibulo. Yesu anadzabera pakati pa Baibulo. Iye anati, munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mau aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Amenewo ndiwo mau onse a Mulungu. Ine mukukhulupirira kuti iwo ndi vumbulutso la iye. Mau onse a Mulungu. Ndiye, muchivumbulutso 22, Yesu anabwera kwa Yohane pa chisumbu cha Patimo. Ndipo Yesu, ine Yesu ndatumiza angelo wanga kudzachitira umboni za zinthu izi. Ukuona, aliyense amene ati adzachotse mau amodzi mwa awa, kapena kudzawonjezera mau amodzi mwa iwo, ine ndidzachotsa gawo lake mu buku la moyo. Osati kungoti, chabwino, ine, ine ndimakhulupirira Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Izo nzabwino, kenako, muwonjezera zina zonse za iwo kwa izo. Inu mumati, ine ndinalungamitsiwa. Ine ndinamugwira chanza mtumiki. Ine ndimakhulupirira mwa Yesu Khristu. Ndiye inu mukuyenera kubadwa mwatsopano. Mukuyenera kudzazidwa ndi mzimu woyera. Mugona, muzingo pitiliza kumonjezera. Pamene mukupitiliza kumapita. Inu mukukula mutundu la mwana wamamuna ndi wankazi wa Mulungu. Mai, Mulungu, wokoza kutikonzekeretsa ife ndi kutipatsa ife chokumba chimene cho mu moyo wathu. Chimene ife tikufuna kuti tione china chake. Ndi angati muno akufuna zochuluka za Mulungu, bwanji. Izo zikuonetsera kuti pali zochuluka za inu. Mukuona, inu mukulakalaka zimenezo. Ululu wanu wa ung'ono wa kubereka ukubera. Mukuona, inu mukusowa zochuluka kuti tikhale okondwa ndi afulu ndi angwiro. Ife tikuyenera kukhala monga pang'ono nyongolosi yayung'ono ya moyo kukhala muchifuwa cha Mulungu chimodzimodzi monga ndipo nyongolosi ya moyo imakhala mu muchifuwa cha amayi. Mulungu akukula ndipo akupita, anapita kukatikonzera ife malo. Malo amuyaya ndiye mwini. Osati malo amene kuli nyumba ya tizirombo, kufa, chimo, chigololo, ndi nyasi za mtsiko kuno. Ngati malingaliro wani ali pa zimenezo, izo zikuonetsera kuti iwo sanafike pokhudzana ndi Mulungu. Mukuona, inu mwachita, inu muli ndi malingaliro olakwika. Iwe unanga ujoina charichi ndi kuti chabwino, ine ndine wa uwo. Mai anga anali awuwo, zimenezo zikhoza kukhala kuti zinali zabwino mu tsiku la mayi anu, koma ife tikukhala mu tsiku lina. Uthenga wa Wesley sukana, iye sakanakhoza kumutenga Luther. Luther ankakhulupirira mukulunga mitsidwa, koma Wesley anali ndi kuyeretsedwa. Achipentekoste anabwera motsatira. Iwo sakanatenga kulunga mitsidwa, kuyeretsedwa. Iyo inali nthawi ya kubwezeretsedwa kwa mphatso. Tsopano tikupite kuchokera pamenepo. Mukuona, magawo atatu ampesa akubwera. Loyamba ndi tsamba la ling'ono. Luther anatulukira kuchokera kukukonzanso chabwino. Ilo linali pesi penyani chilengedwe. Mulungu ndi chilengedwe zimagwira ntchito mopitirira. Chifukwa Mulungu amakhala muchilengedwe. Mukuona, chotsatira kubwera ngayaye Mungu mbale wa Methodist, kenako padzabwera achi Pentecoste. Oh my, angwiro basi. Mwaona, chimodzimodzi monga ngati njere ya tirigu imaoneka ngati tirigu wangwiro. Njere ya tirigu, mukaitsegula iyo, mulibemo tirigu menemo komwe, ndi mankhusu, chonya mulira cha iyo. Koma moyo umenewo, ukugira benchito, ukamadutsa. Mukuona, iwo kubuyo uko mumbado wa Luther, anamuvomereza Luther. Moyo umenewo, unabwera chodutsa. Koma iwo, unapita ndipo unakapanga chibungwe. Chinthu choyambirira inu mukudziwa, anadzango okhala chipembedzo chimene mapeto ake ndi kuotchedwa. Mukuona, pesi limauma. Ndicho nyamulira chabe. Ena iwo amayeserabe kukhala mupesi lacho nyamulira cha kale limenelo. Osadziwa kanthu za Mulungu. Akufa. Iwo amati chabwino. Taonani. Ife ndi tsamba. Ife tinali a Luther. Ukonkulondola. Koma taonani pamene izo zili tsopano. Mukuona. Ife tinali a Methodist. Ndipo ngakhale ife tinali a Chipentekoste. Koma tayang'anani pa Pentekoste. Momwe akukhalira ozizira ndi okhutala. Momwe aliyense akumachokapo. Mukuona. Ndi chiyani chimenecho? Icho chinali chonyamulira cha mbewu yeniyeni. Mukuona, ena onsewa anali chonyamulira. Koma anapita kukakhala chipembedzo. Ngati inu mukuti ndine wa Pentecoste, zimenezo sizikutanthauza mochulukira kwa Mulungu kuposa ngati inu mukanati ndinu wa Roman Katolika kapena Myuda kapena chilichonse chimene inu mungakhale. Inu mukuyenera kubadwa moyo umenewo umene umabwera kudutsa mu chonyamulira icho kumeneko. Musakhale mupesi, musakhale mumbewu. Muzipita kugawo la ngwiro. Tsopano kumbukirani, ndipo kukonzanso kuli konse kumene takhala nako, pati Lutera onsewo ndiye na otero, mu zaka zitatu iwo amapanga bungwe kukonkulondola. Izi zimusachili chonse chimabweretsa bungwe mu zaka zitatu. Taganizirani momwe ichi chakhalira chikuchitika. Zaka 20 chakuchi, ndipo palibepo bungwe. Bwanji ndi mbewu ikubwera, ikupangika pansi pa mankhusu, monga chonchi, kugona pamenepo. Tsopano, iyo ikuyenera kukagona mukukhala po kwa mwana kuti ikakhwime kukhala njere ya ulemerero monga ije imene inalowa poyambirira. Mpingo weniweni umene unapita pansi woyamba ukubwerera mwamba kudzera mupesi kuti ugatulukire mpingo wina pamene chokololera chikubwera kuti chidzautenge iwo. moyo wamene unapita pansi mwa Luther, moyo wamene unapita pansi mwa Methodist, moyo wamene unapita pansi mwa Pentecoste, udzabwera mu njere. Iwo onse udzapita mu njere ndi kudzatuluka kukapanga thupi la ngwiro la Yesu Kristu. Chimodzi-modzi monga dzuwa limatuluka mmawa, inu simungayang'ane pa chilengero chilichonse kupatula kuti icho chikuchitira umboni za Mulungu. Inu simumaso ngakhale Baibulo kuti mudziwe kuti kuli Mulungu. Dzuwa laling'ono likamabadwa kamwana kakang'ono kofoka. Pafupi-fupi 7 koloko limapita, limanyamuka kumapita ku sukulu. 10 kapena 11 koloko ilo latuluka. 12 koloko ilo lili mu mphamvu yake. 3 koloko madzulo ilo lamba kukalamba. 7 kapena 8, 6, 5 kapena 6 koloko masana ilo lukuyamba kugwa mapewa. Ilo limafa. Kodi awo ndi matero ake? Ayi, ilo limadzaukanso mawo tsatira. Moyo, imfa, kikidwa manda, chukitsilo. Taona ni masamba akamabwera pa mitengo. Iwa madulukira. Samba labwino. Labwino, limabwedetsa ntunzi. Limatulutsa chipatso chake. Chotsatira, chinthu choyamba inu mukudziwa, nthawi yakugwa masamba imabwera. Imawagwetsa iwo. Imfa, amathamangira mpaka kumuzu. Kupita mthaka kenanso. Kodi amenewo ndi mathero ake, kuphukira kotsatira, iwo amabwereranso kudzachitira umboni. Oh, umenewo ndi moyo wosatha. Koma mbale mulongo, ife tili ndi moyo wa muyaya. Ife tili ndi moyo wa muyaya kupyolera mwa mmodzi wa mkulu uyu amene anabwera, anapita. Ndi wokhoza kutikonzera ife thupi. Ndipo ululu wakukula uwu umene ife timaumva monga akazi inu mumamverera kutsutsidwa ndi zimene mukuchita. Amuna inu amene mumakangamira kuziphunzitso za seminare ndi zina zotero. Inu nonse mumafuna kumati, ine ndimabwereza kachikhulupiriro aka. Ndimachita ichi. Koma pali china chake pansi pomwe mwa inu, pamene inu muona maso akhungu atatsegulidwa, ogontha akhungu. Zinthu zonse izi zimene zinalonjezedwa, kuwaona mawu akulalikidwa mu mphamvu yake, kumuona ule akuchoka pansewu kupangidwa kukhala dona, kuona chidakwa chikutuluka mmenemo ndi kudzakhala woyera weniweni wa Mulungu. Mai, mukuona pali china chake moyo mmenemo, ndipo inu mumayamba kumverera. Chabwino, mwina mwake, ine, sindimayenera kuti ndichite zimenezo. Koma, maona, chimene icho chili, ndichina chake chimene thupilanu kutsidya likusowa, bwerani. Koma Mulungu, ali ndi mavitamini momwe munthu, agawuli lonse la thupi limenelo. Yesu anapita kukakonza malo pa chifuwa cha Mulungu. Inde bwana, nyongolosi ya ing'ono, mwana wa mwamuna wa Mulungu. Mwana wa mwamuna wa ng'ono kapena mwana wa mkazi wa Mulungu. Yesu anangopempha chinthu chimodzi mupemphero lake kwa Atate. Inu mukudziwa chimene icho chinali, chinthu chimodzi pambuyo pa nsembe yake yonse imene iye anachita pano pa dziko lapansi. Moyo umene iye anakhala, njira imene iye anayenda, iye anapempha chinthu chimodzi, kuti kumene ine ndikakhale, iwonso akakhaleko. Iye anapempha chiyanjano chathu, ndicho chinthu chokhacho chimene iye anawapempha Atate mupemphero. Ubwenzi wa anu wosatha. Ngati inu mukufuna kuti muwerenge izi mu Yohane Woyera 17 ndine 24, ndiye kodi tikuyenera kumufuna iye mochuluka bwanji ngati iye akufuna? Tsopano mvetserani, ngati inu munabadwadi mwa mzimu wa Mulungu, zimenezo zitanthauza chilichonse kwa inu. Mukuona, ilo sibuku lina la malamulo. Inu simumakhala ndi malamulo aliwonse ndi zina zotero. Inu mumakhala moyo mwachisomo cha Mulungu, mzimu wa Mulungu. Nthawi zambiri ine ndanenapo ichi monga missionary ndikamapita kutsidya kwa nyanja. Bwanji ngati ndita mubweretsa mkazi wanga, ana anga. Tsopano tanganani apa ana, mvetserani apa, akazi Abraham. Ndine mamuna wanu, inu musadzakhale ndi amuna ena pamene ine ndachoka. Ngati inu mudzatero, ine ndidzakusendani khungu inu ndikamadzabwerera ku nyumba. Mukuona, kupondetsa panzi langa, ana, mwamva zimene ndanenazi? Eya, inde papa. Inde papa, mudzandilola ine kudzamva zacholakwika chimodzi. Mukuona, tsopano, kodi limenelo lingakhale khomo? Tsopano, nanga bwanji ya Atati? Tsopano, inu mwamaliza bwana? Tsopano, ine ndikufuna ndikuwuzeni inu china chake. Baba Branamu, ndine mkazi wanu kwatitsidwa molondola. Inu musakakhale ndi abwenzi ena akazi mukachokana nuso. Tsopano, kodi limenelo lingakhale khomo? Tsopano, icho chingakhale china chake. Ife sitimachita zimenezo. Ine ndimamukonda iye, ndipo iye amandikonda ine. Pamene iye akudziwa kuti ine ndikupita, iye amadziwa kuti sindimapita pokhapokha Ambuye atandiyitana kuti ndipite. Ife timagwada pansi, ndipo timabweretsa ana pozungulira. ife timapemphera, ine ndinati, okondedwa Mulungu, samalirani mnzanga wang'onoyu, ananga. Iwa amati, Mulungu asamalireni adadi pamene ife tikuchoka, pamene iwo akuchoka, ndiyena pamene ife tipita uko, tsopano, bwanji ngati ine nditakachita china chake cholakwika kumeneko, bwanji ngati nditakalakwitsa kukachita china chake cholakwika, ndipo nkubwerera ndikupita kwa mkazi wanga wang'ono osauka uyu, kukaima pamenepo ndikuyangana pankhope yake kukhinyata ndi tsitsi la imbi, ine nkuyenda ndipo nkuti, wokondedwa, ine ndikufuna ndikuzewe china chake. Ukudziwa kuti ine ndima kukonda iwe. Ndituli Bill, ndikudziwa kuti iwe umandikonda ine. Ine ndikuze iwe zimene ine ndachita. Ndina mutengera ntsika na wina kunyumba. Ine ndimati, kodiyo ungandikurugire ine chifukwa cha izo. Ine ndikukurubirira iye angatero. Ine ndituli ndikutero. Koma ndingachite izo, pamene ine ndiyang'ana, nditayima pameneko, ndikuona tsitsi ilo likusanduka imvi, ndikudziwa kuti iye wayima pakati pa ine ndi anthu, ndipo ine ndikumadziwa kuti iye wakhaladi ali mkazi weniweni. Kodi ine ndingachite zimenezo, ine kuti bwino kufa, kuposa kumuvulaza iye. Ine ndingatero. Ndipo ngati icho, muchikondi cha filiwo kwa mkazi wanga, ndicha chikulu bwanji chikondi changa cha gapo kwa Mulungu. Oh, ine siningachire kanthu kuti ndimupweteke iye. Ndithudi ayi. Ine ndimamukonda iye. Ine ndikufuna kuchita chilichonse chimene iye akufuna kuti ndichite. Ine ndikufuna kugwirizana ndi mawu aliwonse amene iye ananena. Zilibe kanthu chimene dziko likunena. Iwo sangakhulupirire izo muli monse. Ine ndikufuna kuti ndidziwe chimene iye ananena kuti ine ndichite. Ndipo ngati ine ndikusowa china chake, ine ndikufuna kuti iye apereke icho kwa ine. Ndikumukhalira iye moyo kudzisunga tokha kwa dziko lapansi. Thupi lakale lapa dziko lapansili likuyenera kukhala lake. Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu. Thupi lapa dziko ili limene inu mumaliganizira mochuluka kwambiri, limene inu mumalifanizitsa ndi Hollywood, mayandikira kwa mbiri kwa ilo. Ilo, sidizakala kumeneko nthawi ya itali. Inu mukukumbukira, inu munamvapo uneneri. Maona, kumene Ambuye anandipatsa ine. Iwo, ukupita pansi, inde Bwana, zindikirani. Iwo udzatero, inu mungoona. Sopano, iwo sunanduze po ine chilichonse cholakwika mpaka pano. Ine, ndingatengere iwo kwa aliyense amene akufuna kunena. Sindikudziwa kuti ndiliti kapena kuti, koma ilo latha. Chweluzo chikulendewera pa ilo. Palibenso chiwombolo kwa ilo. Ilo lapita. Mukuona? Sopano zindikirani ichi. Muzimu kalira moyo iye. Kudzisunga nokha kwa dziko lapansi. Sopano taonani? Inu mumayang'ana pa television. Ena inu alongo. Ndipo inu mumapita kumusi kuno. Ndipo inu mumafuna. Atsika na angono inu. Inu achichepere. Ine ndikudziwa zimenezo. Koma ndinu a Kristu. Mukuona? Ndinu osiana. Inu simukufuna kuti muzikhala monga dziko lapansi. Inu mumakonda dziko lapansi. Siana inu nokha, ena inu achikulire. Mukuona? Chabwino. Chimachita izo ndi chiyani? Mukuona? Inu mumaonera televisioni, inu mumapita kustolo, inu mumakaona zovala za zing'ono za kale izi zimene akaza mavala. Zimene zili zopanda umulungu. Kodi inu mukudziwa chimene chiti chidzachitika pa tsiku la chiweruzo? Iwe, ukwaza kukhala wangwiro basi koma muna wako momwe iwe ungakhalire. Koma pa tsiku la chiweruzo, udzanena kudzayankha chifukwa chochita chigololo. Yesu anati, aliyense amene ayang'ana pa mkazi kuti amukhumbire iye, wachita naye kale chigololo mu mtima mwake. Wolakwa ndi ndani? Inu. Mukuona, inu munazionetsera nokha, akabudula amenewo ndi mathalauza. Mkazi wina ananena kwa ine osati kale, anati, ine sindimavala akabudula, Mbale Branham. Ine ndikuthokoza Ambuye chifukwa cha zimenezo. Ndimavala mathalauza. Ine ndinati, izo ndizoipa kwambiri. Izo ndizoipa kwambiri. Uko nkulondola. Inu mumalephera ngakhale kugula dresi nkome ya mkazi. Iye anati, mkazi wina anati, chabwino, inu mwanena zoona. Iwe sungate, iwe sungagule iyo. Koma iwo akugulitsa bensalu ndipo ali nawo makina osokera. Mukuona, chotero, palibe chowiri ngula, nkomwe. Mukuona. Mugona, izozi kuone tseda mrongo, ndine mbale wanu, ndipo ndine wanchito wa Kristu. Amene ndiku enina kudzaya nkapa, maruachi weruzo, pachimene ime ndiku nena pano siku uno. Mugona, inu mudzaima, wola kwa chifuka cha chigololo, chifuka cha kuti, chikwandi cha mulungu, chaturuka mtima mwanu. Inu muzipitabe kuchalichi, inu muzipitabe muzimu, inu mukoza kumayankulabe ndi malirime, ndipo zinthu zimenezo, ndizabwino. Koma izo, sizimenezo apobe. Ayi bwana, kumbukirani, Baibulo linati, masiku otsiriza kudzabwera Kristu abodza, osati a Yesu abodza, iwo sangaime njipa zimenezo. Koma Kristu abodza, odzozedwa abodza, iwo mwanteradi ndi odzozedwa ndi mzimu woyera, ndipo ndi abodzabe, mugona? Alipo awiri, pali anthu atatu a inu, kunjaku kuli thupi. Inu muli ndizo kudzira zisanu, zimene inu mumakudzira nazo kwanu kapa dziko lapansi. Mkatimu muli mzimu, pali zo kudzira zisanu pamenepo, chikondi ndi chikumbuntima ndi zina zotero, zimene mumakudzira. Koma mkati mwakemo muli solo, kumbukirani. Mvula imagwera pa olungama ndi osalungama. Mvula yomweyo imene imapangitsa njere ya tirigu kukula, imapangitsa chisoso kukula na chonso. Mukuona, icho ndi chiani. Mkati mwambeu imeneyo muli chirengedwe. Ndipo chirengedwe chimene cho, chimaonetsera. Chima zionetsera choka. Iyo ikwaza kukala munda omweo. Omweo ndi udzu. Udzu ndi tirigu zima kala pamodzi. Kumasangalala mochuluka basi. Mudu wake ulipansi. Iyo ulindinchala ya chakumwa. Pamene mfula ibwera. Chisoso chikoza kufula mokweza monga mome tirigu wa machitira. Koma ndi zipatso zao mudzawa dziwa. Mugona, a Kristu, ine mwina sindidzagona ninso inu. Mwaona, papita zaka chibwerere nikunu. Mwina sindidzagona ninso inu. Mufore moringa na ndi mau amurungu. Yanganani mukalirole. Monga nyamada wangono ntawina. Amakala kumudzuko, anarasa naonepo kalirole. Iya anabwera kwake, nyumba ya zakari yake. Iya anamba kukwera masitepe. Iya anaona kalirole. Ndipo iye, anamona nyamada wangono pa kalirole. Iye, anala kumaendabe chokwera. Hakuyanga. Ndipo iye, amakoza kubaibitsa. Ndipo nyamada wangono yo, amabaibitsa. Ndipo iye, amakala hakuyanga nade. Iye, anarasa na zone po ye kaa pa kalirole. Chotero, pamene ya anafika wafupi mokwani ila kwa hilo, iye anatembenuka. Anati, bwanji, amai, uyo ndine. Muma yangana chotani mkalirole wa mulungu. Kwa dama nyezimiritsa mwana wa nkazi kabene mwana wa mamuna wa mulungu. Kwa diba rijina chake chimene inu mkuchimba hicho. Kwa diba chikukupa ngitani inu kutena ndi muntu amene akunena hizo. Kabena, kwa diba rijina chake chikukoka chikuti. Ine ndikudziwa kuti muntu ameneyo akulondola. Chifuka zimene zo ziri mulemba. Ndiya ameneyo ndi mavitamini ofunikira kwa tupi ili limene rina zozoira kukala kumeneko. Nyumba imene winayo adzaifune mukadzafika kumeneko. Mukuona, nyumba iyi ngalitiri nayo yapa dziko lapansi. Sopano kumbukirani. Ife timaganizira kwambiri za tupi ili. Timaika zovala zambiri pa ilo. Ife timachita zinthu zambiri. Simene zosafunikira. Kusintha, pambuyo pa kusintha, pambuyo pa kusintha. Ndi zinthu zonse izi. Ndipo, oh, ndi aliyense basi. Mungu omulola wina wake ambitse jina jake. Ili mumapenta mastepe yanu kukhala ofira, ndipo mumaona Jonzi akupenta awo kukhala ofira. Iwo ukasintha kuchoka ku Chevrolet kupita ku Ford, ndipo iwo samakhoza basi kupirira nazo. Ndi nthawi yofananitsa. Inu mukamulola inu mukamulola mkazi abwere kuchalichi. Atavala chipewa cha mtundu wina wake, muone akazi onse, akachipeza icho. Maga maga mkazi wa mbusa, maona, Mungu ona chimene chiti chichitike. Sopano, zimene zonsona, chimene cho ndicho ona di mwanteradi. Ndi nthawi yofanizitsa, mbale, iyo genera kukala nthawi yofanizitsa. Ndipo zonsezo, zinthu zonsezo ziri ndicho olinga. Ine, sindimasamala kachikoto changa chikugirizana ndi talauza langa. Ndipo ine ndimakhala ndi nthawi yovuta. Mkazi wanga, kapena mpongozi wanga wankazi, wina wake. Amachita kundiwuza kuti, ndi mtundu wanji wa tai amene ndingavalire nayo. Ine, ine sindimasamala kazi kugwirizana kaya. Ine, ndimafuna chondi chitikira changa chizikwirizana ndi mau a Mulungu. Ndicho chinthucho, chifukwa kumeneko, ndi kumene ndikufuna ndikakhaleko. Osati pansi pangoja uko ndi a Jonsesi, koma kutsidya ku ulemerero kumene kuli Yesu. Anapita kukati konzera ife malo. Inde, ife ndikufuna zimenezo. Inde bwana, pewani izi zonse. Gachisi wapadziko wakale uyu pano, inu mukudziwa chimene ye ali, thupi ili lili ngati chikoto chakale chimene mumavala, chikoto chimene munkavala. Koma tsopano munapeza china chabwinoko. Inu simumachigwiritsanso ntchito icho. Kodi inu mumachita chani? Mumakachipachika icho mopachika zovala. Chifukwa muli ndi chabwinoko. Inu munapeza chikoto chabwinoko. Icho ndi chapamwambako kuposa chimene munkavala. Chimene chinata. Chiyani ndi chovala chimenecho. Inu ndi mkati mwa icho apo. Chovala chimenecho chinango chida chani. Chimonetsa maonekede anu. Ndugona. Koma simu majisowanso icho tsopano. Inu majipachika icho. Icho ndi sanza. Ndipo umo ndi momwe thupira kale lili. Inu, ilo limakhala ndi chifaniziro chala kumwamba, komabe si inu ayi. Inu, muli mkati mwa thupi limenelo. Inu, mzimu wa Mulungu, uli mkati mwa thupi limenelo. Ndi chimene chimapangitsa chakunjati kubwera mukumvera, chifukwa mkati mukukoka icho. Mwaona, kuzibweretsa izo mogwirizana ndi mawu a Mulungu. Mkati mwanu, inu eni, umuntu wanu. Thupi ili ndi chikoto chakale chabe, ndipo tsiku lina. Inu muzakila nalo chiani ilo, pakuti inu munali, munali muchovala cho kwa kanthawi. Chimene cho, chiri ngati chovala cha padziko lapansi, thupi ili. Lanu, thupi lanu leni leni, umuntu wanu weni weni, umakala mkati mwa chikhotho chakale ichi, chimene inu mumachita William Branham, kapena Susie, Jonesi, kapena aliyense amene ali. Mugona, siku lina, icho chitakapachikidwa mu holo ya dziko lapansi ya chikumbutso cha inu. Inu, mudzakaliyika ilo kunja uko manda. Ndipo wina wake, adzaleka kuchiriza kumeneko. Apa, pali mbusa wakuti ndi wakuti, kapena John wakuti ndi wakuti, kapena wakuti ndi wakuti. Ilo, lidzakakhala pamenepo ngati chikumbutso cha inu. Anthu, angogona ni inu mu iyi. Ndichimene inu munali, inu weni weni, munali mkati mwa ilo. Koma chikoto chakalicho, pachoka, basi, chimango nyamula chifano cha wakumwamba. Anthu, kodi munasungitsira tumalo ako kasinthira zikoto? Kodi munasungitsira tumalo kumwamba? Kumbukirani, mukuyenera kusungitsira tumalo. Inu simungakaloweko popanda iwo. Ine, ndiyankhula ndi inu muchinenero cha makono tsopano. Chimene inu mukuchidziwa. Ngati mungapita ku hotelo, ndikuti chabwino ine ndinali. Kodi munasungitsa malo? Chabwino, pepani. Paliponse ndipo dzanza. Inu mulikunja pa mphepo chifukwa munalephera kusungitsa malo. Ndipo ngati mudzafika ku mapeto kwa ulendo wa moyo wanu popanda kusungitsa malo, sikudzakhala wina aliyense kumeneko woti adzakumane nanu. Inu mudzanera kulumphira mu mdima wa muyaya kumene kudzakhala kukuwa. Ndi kulira, ndi kusisima, ndi kukupita kwa mano, inu mukuyenera. Inu simungalowe mu mzinda inu, chifukwa simunasungitse malo. Inu mukuyenera kukhala nawo iwo, kuti mukalowe mu mzindawo. Kumene Yesu wapita kukakukonzerani inu malo. Kumbukirani, inu mukuyenera kusungitsa malo. Ndi chovala cha chipulumutso mutavala. Inu simungate, mu Mateyu, ine ndili ndi lemba apa. Ine ndi kuona lemba. Mateyu 20, 22, 1 mpaka 14. Ine ndilibe nthawi yowerengera izo, chifukwa nthawi yata. Ndiyankhula motalika kwambiri kwa inu. Koma, kumbukirani, mfumu inaitanitsa, ndipo inakonza chakudya cha madzulo. Iye anapha ng'ombe zake zonse, ndipo anakonza zonene pa ndi chilichonse, anali atakonza mgonero wopambana. Ndipo anamatuma kumeneko, ndipo anakawayitana ambiri kuti abwere. Mmodzi anati, chabwino, inu mukudziwa, pambuyo pa zonse ine ndi waichi, ndipo ine ndili ndi ichi, ine ndikuyenera kupita ndi munda wanga. Ndipo mmodzi anachita zinthu zambiri, ndipo anatumanso, ndipo iwo anawazunza iwo mwankhanza. Ndipo potsiriza, umenewo unali mpando wa Chiyuda, umene Yesu ankaukamba. Iwo anali ndi china chake choti achite. Kenako potsiriza, iye anatumako, ndipo anati, pitani, basi musakatero, mukango wakakamiza iwo, pitani misewu ndi misewu yaikulu, ndi kuli konse, ndipo mukango wakakamiza iwo kuti abwere mkati. Ndipo zitatha zimenezo, atatsimikizika kuti nyumba yake inali, mgonero wake wachikwati unali woti ukonzedwe, kunali koti kudzakhala alendo kumeneko. Ndiyeno, iye anapeza mwamuna mna amenemo asana pale chovala cha ukwati. Iye ankafuna kukakamira kuchikoto chakalecho. Ndipo penyani chimene yana nina. Nzanga, nditatha kukuitana iwe kumgonero wanga wa chikwati. Ndipo ine ndinakuitana iwe ndikukuitana iwe kuti ubwere. Ndipo ngati inu munamba mwakhalapo kumawa, zimene ine ndinalalikira kumeneko nthawi zambiri, mgonero wa chikwati umenewo ukupitirirabe momwe unkakhalira. Mkwati, kuti onse, iye ali ndi alendo ochuluka amene iye acha adzakhale nawo. Mwina mwake, mbareko, mwina mwake inu munazonera izo uko mu India. Mukuona, ali ndi alendo ochuluka kwambiri amene iye adzawafunse. Tinene kuti, adzawafunsa alendo sate. Sopano, mkwati, akuyenera kupereka zovala. Iye, akuyenera kuwaveka iwo. Chotero, panali munthu anayima pa khomo. Ndipo iwe umabwera ndi chokuitanira chako. Iye amayang'ana chokuitanira chako, ndipo amakuveka iwe chovala. Mwinjiro. Kuti ena iwo ndi olemera, ndipo ena iwo ndi osauka, ndipo ena iwo ndi osiyana siyana. Koma iwo onse, amaoneka mofanana, akavala minjiro iyi. Iwo onse amaoneka mofanana. Ndipo inu nonse mukuyenera kukhala ofanana. Inu simungakhale tinene kuti ndine wa Methodist kuno, ndine wa Presbyteria kuno. Oh, ayi, inu simukalowako kuyamba ndi kuyamba. Mukuona? Inu mukuyenera kubwera podzera pa khomo. Yesu anati, ine ndine khomo la khola la nkhosa. Ndine wa Pentecoste, ndine ichi, ndine icho. Zimenezo sizitanthauza chinthu chimodzi. Inu mubwere podzera pa khomo limenelo. Ndipo ngati inu mudzera pa khomo limenelo, inu mudzalandira mwinjiro. Ndipo munthu uyu pamene iye anati, iwe waluwa bwanji muno mzanga? Mukuona, izo zinasonyeza kuti iye anabwera podzera njira ina, ndipo analawira pa zenera, analawira njira ya kumbuyo, koma osati kudzera pa khomo, osati kudzera pa khomo, njira imene Yesu anadzera, kudzera mukudzipereka yekha, kupereka zanu zonse kwa Mulungu, ndi kuyenda kupita pa Calvary, ndi kukapachikidwa ndi iye, ndi kudzauka kenanso, kudzavala chovala chake cha nsembe ndi imfa ku zinthu za mdziko. Ngati inu mukulikonda dziko kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili nkomwe mwa inu. Mukuona, ngati inu mukanayinachobe chikondi cha mdziko, mumafuna kumachita monga dziko, ndi kumachita monga dziko, inu mukuyesera, ndinu, komabe, inu muli mu mpingo. Koma chisoso munda ndi tirigu. Kumafuula ndiyena onse aiwo, kumasangalala ndiyena onse aiwo, malalitso onse auzimu ali pa inu. Inu mukuti, chabwino, ine ndimanenera. Kayafa anachitaso chomwecho. Balaamu anachitaso chomwecho. Izo zilibe kanthu. Ine ndinalandira ubatizo. Mzimu Woyera. Izo zilibe kanthu kochita ndi izo. Imeneyo ndi mphatso ya kanthawi chabe kwa inu. Mphatso yenieni ndi moyo wanu pansi menemo. Mwaona umene unabadwa ndi Mulungu. Ndipo iwo umalamulira chinthu chonsecho ku mawu a Mulungu. Ndi chifuniro cha Mulungu. Ndipo pamenepo mumakula. Mwaona ndiye iwe umadzakhala mwana wa mwamuna ndi wankazi wa Mulungu. Ndiwe mwana wa Mulungu. Ndipo zinthu izi pamene inu mukubwera monga mayi. Tsopano, inu muli mumatumba a dziko lapansi, mukuyesera kuti mutulukire. Ndinu mwana wa Mulungu, mukubwera. Ndipo inu mukuwaona mawu akuti, ndikuyenera kuchita ichi. Ine ndikuyenera kubadwa mwatsopano. Chabwino, ndine wa mpingo. Izo, sizikutanthauza chinthu chimodzi. Mukuona, ndine wa Methodist. Amayanga, izi ndi zabwino kwa mayi anu. Chabwino, mayi, ndine wa Pentecoste. Ndine wa chimenecho. Ngati inu simukugwirizana ndi mawu amenewo, pali china chake cholakwika. Mukuona, ndiye inu, mwaona, adanewa niweni weni, si Mulungu. Mukuona, chifukwa, chiyambi chani chenicho musolo yanu, kusanakale konse nzimu, iyo inali solo yanu. Solo imeneyo, sina chakera kwa Mulungu. Ndiye iyo, sina nyongolosi ya Mulungu. Kuyamba ni kuyamba. Inu mwanyengedwa. Muli mgulu la udzu, ndipo muli ndi mbiri ya dziko la pansi ana nsongole amene akubwera. Mukumachira monga dziko la pansi, kumakonda dziko la pansi, ndi chifukwa chakuti chikondi cha Mulungu mulibemo mwa inu. Ndipo tsopano, padzakhala odzozera abodza masiku otsiriza. Osati Yesu wabodza, iwo sakanadzayimirira zimenezo. Koma wabodza odzozedwa, iwo ndi odzozedwa, iyi ndi Bwana. Koma iwo ndi otsutsa Kristu. Iwo ndi odzozedwa ndi mzimu. Kuti azichita zizindikiro ndi zodabwitsa zimene Kristu ankachita. Koma sangafune kufola ndi mawu ake. Mugona, ambiri, adzaza kwa ine, siku limeneyo, ndipo adzati, ambuye, kwa dine sindi na nenere, ndikututa ziwanda mzina lanu, iya adzati, chokani kwa ine, ine kuchita kuseruzika, ine sindi na kudziwe ni inu mkome. Ine, dine wa Pentecoste, ambuye, ule melelo kwa Mulungu, ine di mafula, ine di mayankula ndima ririme, ndipo ndima hika manjaba odwala, ndipo ndima chiri tsa iwo, kutuluta ziwanda, chokani kwa ine, ine kuchita kuseruzika. Ine sinida kudziwe ni inu komwe. Mukuona chimene ine ndi kutanthauza. Oh, ana amono. Kodinu mukumivelera kusowa kwa vitamina amene yosiku uno. China jakecho. Palitubiri kuyambekezera kumeneko. Palitubiri mene kuyambekezera kulandiridwa. Antu, musanyengedwe. Musanyengedwe. Mjelekezi ndi wonyenga. Ngakhale a chovala cha ukwati. Inu mukerera kuchivala icho. Izo zenera kukhala. Sopano, ife tili panthawi ya kumadzulo. Tupitapa dziko lapansi tsopano, lakonzeka kupasuka. Ndipo ife tikukonzekera kukalowa kumwamba. Ndipo ife tsopano, tikumvera kuitana kwa chirendo kwa Mulungu. Kuti tizipita ku Eleni wankulu uyu. Ndipo ife tisanabadwe kuno, matupi athu ang'ono analira china chake chimene chimayenera kuperekedwa. Kapena, tidzakhala mwana wosautsika kuno, ngati sititero. Mulungu, alibe masautso kumwamba uko. Iwo ali, mozari yense, wakhala pa nzere mwangwiro. Mkwatibwi ndendende basi monga mkwatibwi analiri. Mau wakuonetseredwa mu nyengo yake. Mulungu apeleke usiku uno. Ana, wina aliyense wa inu. Kulipa kumwamba koti tizipitako. Kulipa kukahena koti tukutaweko. Sopano, ambiri ya inu mukudziwa kutambuye andipa tsaile masompenya. Masauzanda iyo. Chintu chachikulu kwambiri. Ine ndi nkakonda kuopa imfa. Pafupi fupi zaka zitatu zapitazo. Inu munaona a Christian businessman. Kudutsa katani lanthawi. Ine ndi kuzindikira kuti mwina. Sindikhalapo kudutsa usiku uno. Ine mwina sindidzakuoneni nso inu moyo wanga kuno. Koma izi ndizoona. Ine sindikudziwa ngati ndingachule awa kukhala masompenya. Kapena chimene izo zinali. Mawawina. Posa chedwa hapa, ine ndinari, ndinari nditango dzuka kumene, nabwera kuchokera kumisonkano. Ndipo mkazi wanga, anali atagona pameneko, akugona, ine ndinati. Wokondedwa, koduli maso, iye anali akugona abe. Ine ndimadziwa kuti ife, timene la kudzuka, kuti tikawasiye ana kusukulu. Ndipo ine, ndinabweza manjanga mwamba monga chonchi. Ndipo ine ndinati, chabwino, ndinati. Bill Branham, kodiwe kudziwa kuti wadutsa 50, iwe, ngati iwe uti umuchitire china chake ambuye, iwe kuti bwino fumire, chifukwa ulibe nthawi yochuluka kwambiri. Ine ndinaganiza, mai, ine ndikuyembekeza kuti ine ndikhoza kukhala moyo kuti ndidzaone kudza kwa ambuye Yesu. Ine nthawi zonse ndinali nazo izo malingaliro anga, kuti pamene ife tifa, ine ndizidzaona monga mbale apa, ine ndingamadzati, eya, inu munalalikira muchari chichanga usiku wina kumunsi pa dziko lapansi mbale Bwana. Koma iye ndi nzimu, sindingathe kumukira chanza chake, chifukwa dzanja lake lili kunja uko manda, lavunda, maona, langa na loso. Ndinkakonda kumaganiza za zimenezo. Koma mawa umenewo, pamene ine ndinamverera china chake chikubwera pa ine. Ndipo ine ndinaganiza. Kawiri kawiri, monga masompenya mabwera. Ndipo ine ndinayang'ana. Ndipo ine ndinayang'ana. Ndinaganiza. Mai, ichi ndi chani? Ndipo ine ndinayang'ana. Mapire akulu obiriwira. Ndipo akazi ang'ono, ankabwera kuchokera kuli konse. Mwama teni ama sauzande. Ndima handirede ama sauzande. Ndipo iyo onse anali akubwera. Tsitsi lalitali likubwera kumbuyo kwao. Atavala minjiro yoyera. Opanda nsabato. Akufula, akukuwa mbale watu. Ine ndinaganiza. Sopano, izi ndiza chirendo. Ine ndinapotolokera mbuyo ndi kuyang'ana. Ndipo pamenepo, ine ndinali nditagona pamenepo. Ndipo pamenepo, panali mkazi wanga. Atagona apo pabedi. Ndipo ine ndinati. Sopano, inu mukudziwa chiyani? Ine ndinafa. Ine ndinati, icho ndi chimene chachitika. Ine ndafa. Ndipo ine ndinati. Ine mwina, ndinali ndivuto la ntima. Kapena china chake. Ine ndafa. Apo palitukiranga. Ine ndinali nditango gona pamene po ndima njanga ali kumbuyo. Monga joncho. Ouma basi. Ine ndinaganiza. Izo, sima pazi 20 kuchoka kwa ine. Ndipo ndinali pamene po. Ndiku yangana. ine ndinaganiza ndizo mkazi wanga ndi uyo apo apo pali chili chonse malaya anga ndi awo apachikira pabedi pamenepo ndipo ine ndinaganiza ndine apa ine ndinadzayangananso pozungulira ndipo akazi onsewo anali akubwera ndipo iwo anali ine ndinayang'ana akubwera mbali ndipo apo panabwera abale anga iwo ndi enieni onsewo anali akuoneka ngati anyamata iwo anali akufula mbale wathu wofunika sindimadziwa choti ndiganize ine ndinaganiza izi nzachilendo ndinang'ana mbuyo ndipo ine sindinali bambo wokalamba ndinali mnyamata ine ndinaganiza ichi ndi chinthu chachilendo ine ndinaganiza kodi awa ndi masomphenya ndinaluma chala changa ndipo ine ndinaganiza ayi sindi ndiwo masomphenya amene ndakhala nawo kenako pamenepo china chake chinayamba kuyankhula kwa ine pamwamba apa ndipo chinati iwe walowa ndi anthu ako ine ndinaganiza ndi anthu anga kodi onsewa ndi Abraham iye anati iwo ndi owatembenuzira ako kwa Khristu ndipo akazi awa inu mukudziwa ndakhala ndikuganiziridwa nthawi zonse chifukwa amanditcha wodana ndi akazi koma sindine mukuona chifukwa ine ndikukhulupirira ine sindimakonda chidetso zonyasa ine ndimakonda alongo enieni a Khristu ngati mwanjira imeneyo chabwino ine ndinali ndi zipyera pamene ndinali mwana ine ndikudziwa zinthu zimene zinachitika zimene zinandipangitsa kukhala choncho koma izo zonse zinali mulungu akundipanga akundiumbira ine ola lino mukuona ine ndikuganiza mulongo weniweni palibe china chabwinoko ngati mulungu angampatse mamuna chilichonse chabwinoko kuposa chipulumutso iye angamupatse iye mkazi mukuona ndipo chotero ndiye ngati iye angapereke chilichonse chabwinoko iye akanachita icho ndiyeno waona ena aiwo akutembenuka ndipo samachita nkomwe ngati akazi osakhulupirika ku malumbiriro awo achikwati ndi amuna awo chimodzimodzi inu mukumbukire inu muli omangidwa ngati inu muli moyo kwa wina ndi nzake chimene mulungu wachilumikiza pa dziko lapansi chinalumikizidwa kumwamba aponso mukuona ndipo chotero ndiye ine ndinaona izo ndipo akazi awa anathamangira pamenepo ndikumadzaponyera mikono yawo mondizungulira ine ndikumandikumbatira ine ndikumanditcha ine mʼbale tsopano iwo anali akazi koma sikungakhale tchimo kumalo amenewo mukuona iwo anali akazi koma maona chimene chinatipanga ife tsopano mkazi wa zokhudzira zachikazi ndipo mwamuna wokhala ndi zokhudzira zachimuna ndi zoberekera ana kumeneko sizikakhalako iwo onse adzakhala chokhudzira chimodzi koma iwo adzakakhalabe mu maonekedwewo panizo lapa dziko lapansi limene iwo anali nalo pano lidzakhala kumeneko koma kumeneko sikudzakhala konse tchimo inu nonse mudzakakhala ofanana sikudzakakhalanso kubereka ana kumeneko mukuona uko nkulondola zonse zidzakakhala mwanjira imeneyo ndipo chotero ine ndinayang'ana ndipo akazi awa ndipo iwo anadzandinyamula ine abale awa anadzandika ine pamalo ine ndinati mchifukwa chiyani inu mwachita ichi iye anati pa dziko lapansi iwe unali mtsogoleri ndipo anati iwe awa ndi anthuwo ndipo apo panali mkazi wina anabwera pamenepo iye anati mʼbale wathu wofunika mkazi wokongola kwambiri pamene iye amadutsa liwiri linayima linati kodi iwe sukumukumbukira iye ine ndinati ayi anati iwe unamutsogolera iye kwa Khristu pamene iye anali atadutsa 90 mukuona sukuona chifukwa chimene iye akuti mʼbale wofunika ine ndinati chabwino kodi ine mumapita anati ayi ife tikudikilira pano ine ndinati chabwino ngati ine ndadutsa ine ndikufuna kuti ndimuone Yesu anati iwe sungamuone iye tsopano ili ndilemba anati miyoyo pansi pa guwa iye ali pamwamba pang'ono tsiku lina iye adzabweranso ife tidzabwerera ku dziko lapansi ife sitimadya kapena kumwa kuno ine ndinati mukutanthauza kuti ndimaopa izi bwanji ichi palibe mawu oti ndiyankhulire izo abwenzi ndi zangwiro sizingazikhudze izo pamwamba palibe mawu kanenedwe kachingerezi amene ine ndikuwadziwa palibe mawu nkomwe amene angafotokoze chimene icho chili ndizoposa chilichonse chimene ndikuchidziwa apo iye anali kunalibe matenda, kunalibe chisoni. Iwe sungate kufa, iwe sungate kuchimwa. Izo zinali zangwiro basi, zangwiro basi. Abwenzi, simu kwenera, simu kwenera kuponya zimenezo. Kumbukirani. Ndipo pamene ine ndinali nyamata wang'ono, ine ndikaona masompe nyaka hena. Ngati nyamata wang'ono, ndipo ino mkudzia mamwe Madonna lero, kabina agazi. Dona sanga jile chintu ngati chimenecho. Ama penta maso awo ngati nkandwe, kabina jina chake chonga icho, ndipo za buruzi, japansi padiso lao. Ine ndinaziona zimenezo. Ine ndinkamira, ndili nyamata wang'ono. Ndinaombererwa ndipo ndinali chigonere ndikufa mchipatala ndipo ine nthawi zonse ndinkadziwa kuti kuli Mulungu. Ine ndikukumbukira pemphero loyamba limene ndinaisirapo kupemphera, chinthu chokhacho chimene ine ndinkatha kunena. Ine sindinanenepo ichi, ine ndikungomva kuti ndichinene icho tsopano. Ine ndinaombererwa nditagona pamenepo ndikufa mmunda, ndipo pempho lokhalo limene ndikanakhala nalo kwa Mulungu ine ndinati, inu mukudziwa Ambuye, ine sindinapangepo chigololo. Mukuona, monga nyamata wang'ono, pafupifupi usinku wa zaka 15, ndinayesera kukhala moyo wabwino. Ndipo ine ndinati, ndakhala moyera, ndipo ndizo zonse zimene ndikananena, ndiwo ubwino wonse umene ine ndikanamupatsa iye. Ndiyeno nditagona pamenepo ndiye, pamene adokotala anachoka kwa ine, ndipo ine ndinadzimva ndekha ndikumira mu muyaya wa ndima, ndipo zinkaoneka ngati. Ine ndinafulira abambo, oh abambo, ndithandizeni ine. Panalibe abambo pamenepo. Amai, ndithandizeni ine. Panalibe amai pamenepo. Mulungu, ndithandizeni ine. Panalibe Mulungu pamenepo. Izo zinali zopanda matero, zoipa, oh, zoopsa. Wowotcha gehena wa moto angakhale wosangalatsa kukhala pambali pa zimenezo. Ndipo ndikugwera mmenemo ndinaganiza, oh my, mobwereza-bwereza monga chonchi. Ndinadzafika pamalo, utsi ndi ndima ndikudwala. Ndipo oh, kumvelera koteruku, inali imfa pa ine. Ndipo ine ndimatha kuwaona akazi amenewo akubwera kwa ine, ali ndi maso opentedwa amenewo monga choncho. Tsopano kumbukirani, zimenezo zakhala zili zaka 45 zapitazo, pafupifupi zaka 40 zapitazo, muli monse. Amapita, amapita, oh, oh, oh. Ine ndinati, kodi ndidzakhala kumeneko mpaka kwa nthawi zonse? Kwa nthawi zonse. Ine ndinati, oh Mulungu, ngati inu mungandilole kuchoka kuno, ine sindidzachita nanu konse manyazi kenanso. Ine sindidzachitanso manyazi, Mulungu, chonde ndipatseni ine mwayi. Chinthu choyambirira inu mukudziwa, ine ndinadzimverera ndekha ndikubwerera. Ndipo adokotala anachita mantha, chifukwa mtima wanga unkangogunda ka 17 pa minute. Ine ndinali nditakhetsa magazi anga onse ndi chilichonse, ndinali nditagona magazi anga omwe. Ndipo ine ndimadabwa. Tsiku lina izo zidzachitika pafupifupi zaka ziwiri zapitazo, pamene ine ndinasamukira ku Tucson. Ine ndinali ndi mkazi wanga uko kwa JC Penney. Ine ndinali nditakhala pamenepo monga choncho, ndipo mutu wanga uli pansi ndikulikilira, chifukwa ino mukudziwa momwe akazi amakula nthawi yayitali. Ndipo ine ndinali nditakhala pamenepo mutu wanga uli pansi monga chonchi, ndipo chikepe chinali chikubwira. Ndipo apo panadzabwera ena akazi amenewo ndi mamedede ya panke awo ino mukudziwa monga iwo amachitira monga choncho, akubwera ndi masoneka opentedwa amenewo monga choncho. Ndipo iwo anali akuyankhula chispanishi, ndipo ndi zimenezo. Iwo onse masomphenyawo anadzachitikanso kachiwiri, zinali pamenepo. Oh, oh. Mbale Mulongo, ndiloleni ine ndikuwuzeni ine china chake. Izo zikhoza kuoneka zoseketsa tsopano, koma mukadzafika kumeneko, icho ndi chinthu chovuta. Musadzapite konse kumeneko. Ine ngati bambo wachikulire mtumiki, ndalalikira kuzungulira dziko. Ndili ndi azinzanga mamiliyoni, koma ine ndikudziwa ndikuyenera kudzayima nanu kumeneko. Chokaniko ku zinthu za mdziko. Ndipo ngati muli china chake mwa inu, chimene mukufunabe kuti muzichita momwe mukuchitira, ngati muli nazo zinthu za mdziko mwa inu, kumbukirani, sindinu wa Mulungu. Inu mwangokhala membala chabe wa mpingo, kufikira kuitana kumeneko. Chakuya chimenecho kuitanira kuchakuya. Mukuona, monga pasa nakhale chitsepse pansana ya pansomba, pankene na kukhala madzi oti iyo izidzasambiramo poyamba. Kapena iyo sikanakhala ndi chipsepse pasa nakhale mtengo woti umere munthaka, pamene na kukhala nthaka kapena siba kanakala ntengo wotu mere meneno. Siba kanakala jifukwa chokalida ntengo wo. Ndiku zibanga izo kutizi kalire limozi.
Before there is a creation,
pasa nakale jirengebe, pagwenena kukala mlengi. Odala ndi iyo akumvanjala ndi rudzula chirungamo. Mukona, pali china chake mwaife, munagweza dzanjalano kanthawi kapitako. Ndikufuna zochuluka za Mulungu. Mukona, pali china chake chosowa. Ndipo ngati inu mumakonda dziko lapansi, mapita mwanjira imeneyo, zinthu za mdziko, dziko likamapita, inunso mudzapita. Ndipo mukugwa inu mudzakhala. Mukona, tulukaniko, ndinu ana amuna ndi akazi a mfumu. Mfumu, kala nido na ndi nchonda, muzienda ngati a Kristu, muzikala moyo ngati a Kristu, muzijira ngati a Kristu. Kumbukirani, ine ndiza kumana nani wabalo la chweruzo, ndinde manga izi. Mukona, muyangane mugalasira nulo yanganira usiku uno, ndipo muone, kwa ndi kulowera njira iti, kwa ndi yesa kundikonzira ine malo, tupi, tupi limenero, ndirangwiro, tupi limenero, limaenda madongo solo, ndi mwana wa mamuna kapena wankazi pamaso pa Mulungu, ndipo ine ndikumva ululu wakubala pano. Kudindi zabadwire mutupiri menero kumeneko. Ngadi ine ndi kulikondado dziko lapansi. Izo zikuonetsera ine kuti, ine sindine. Ine ndilibe tupi kumeneko. Ine ndangokhala membala wa mpingo. Ine sindinali nyongolosi ya Mulungu. Ine sindiri. Iye Atate wanga. Iye anati, ngati simungate kupirira chilango, ndimene mukupeza tsopano. Ndiye ndinu ana apa tengo. Ndipo osati ana a Mulungu. Sikulondola kumeneko. Kodi bebo lima nina zimenezo, ngari inu simunga pidire ndi chilango cha Mulungu, pamene inu muwa na lemba likukigani panzere. Ndipo inu kunena kuti, oh, inesindi kufuna kumfesu ntu zimenezo, ndine Kristitu, ina ndima chita, ah, chabu inu, pitirirani. Mukuona, ndi umboni umozi watsimikizika kuti inu si mwana wa Mulungu. Koma mwana weni weni wa Mulungu, ama kana ni njala ndi rudzu. Bwanji, ngati muli jina jake mutima mwanu, chikukuzani kuti mukuchifuna icho, ndipo icho chikusowa pamenepo, izo zikusongeza kuti pali jina chake chikugunda. Kuyesera kukukokerani inu kumeneko. Kuli tupi kumeneko. Limene iri, ndicho imira chakuno. Kodi mukuligwiritsa ntchito ya njiri, kumulemekezera njerekezi ndi dziko lapansi, ndi mafashioni ndi zinthu, kodi mukuyangana kumwamba, kuli china chake kumwamba kumeneko. Inu mukulemekeza Mulungu ndi moyo wanu, mu nyumba ya Atate anga, muli nyumba zambiri. Ngati izo sizinali choncho, ine ndikanakuwuzani inu. Ndipo ine ndipita, ndikukakukonzerani inu malo. Ndipo ndidzabweranso, kudzakulandirani inu kwa ine mwini. Kuti kumene ine ndiri, kumeneko inunso mudzakakhaleko. Zinthu zimene ziti zidzakakhaleko. Zinthu izi zimene zilipo tsopano ndikuthekera kokha. Zikuyitanira zinthu zimene ziti zidzakakhaleko. Tiyeni tipemphere. Muganizire motsimikiza. Mungatero. Abwenzo okondelwa ati Kristu, muganizire motsimikiza kwenikweni mphindi chabe. Tiyeni tingokhala chete kwenikweni kwa mphindi chabe. Mulole mzimu woyera uyankhule. Tsopano, Ambuye Yesu anandituma ine kwa inu anthu a Chipentekoste, kale kale. Apa pali mmodzi wa anyamata anu amene wabwera kuti adzakhale mʼbusa wanu. Anati, zotsatira za utumiki. Iye wawaona Ambuye Yesu akutsegula maso akhungu kupanga. Iye anati, miti yodzadza madzi kuphwera pomwepo. Ine ndikumakhalabe ndi misonkhano ya machiritso. Koma ndikuzindikira kuti ndapempherera anthu ambiri amene anali odwala kwambiri. Iwo anachiritsidwa. Ambuye anayankha pemphero. Ndipo anachiritsa odwala. Koma inu mukudziwa, ee na anthu ameneyo, amene anachiritsidwa, anafa kale, ndipo zilibe kanthu momwe inu mukudwalira, ngati inu muchiritsidwa, inu mudzafa muli monse. Koma solo imeneyo mʼbale wanga wofunika, solo imeneyo mulongo wanga wofunika, kodi inu simungaganizire za zimenezo tsopano? Imeneyo ndi ya muyaya. Ngati chikondi cha Mulungu chimeneje mulibemo mmenemo, mulibemo chilichonse chikukoka, kodi inu simungamufunse Mulungu? Oh Mulungu, ndiyambitseninso ine mwatsopano usiku uno. Ine ndimakukondani inu Ambuye, ine ndikufuna kukukondani inu. Ndipo china chake mumtima mwanga chikundiuza ine kuti ndikuyenera kukhala pafupi ndi inu. Ine ndikufuna kuti ndibwere pakali pano Ambuye, ndikudzachita zimenezo. Ngati munthu ameneyo kapena anthu ali mchipinda chino, kapena kunja kwa chipinda chino, ndikukupe mphani inu, monga wantchito wa Khristu, mudzina la Yesu Khristu. Kodi inu basi, ndi mutu wanu woyera mitsidwa, kwezani mwamba dzanja lanu kwa Mulungu, ndikunena mochuluka chomwechi. Mulungu, ndikokereni ine pafupi, pafupi Mulungu okondedwa. Ine ndikufuna kugwirizana ndi chilichonse chimene inu muli nacho mmawu anu. Kwezani mwamba dzanja lanu. Sopano, ingokhala ni oona ntima kweni kweni, tango ganizani. Sopano, iwa amati, oh, ine ndachita ichi, ine ndinafula, nzimu, ine ndinayankhula amalilime. Koma taonani, pali china chake chikusowekera moyo wanga. Ine, ndimayang'ana pakalilole wa mawu a Mulungu, ndimadziwa kuti, pali china chake, ine, ndimapita kuchalichi, koma sindili chimene ndikuyenera kukhala. Mukuona, izo zimaonetsera zimenezo. China chake. Tsopano, ngati inu munga dziyang'ane nokha ndi kuona kuti simukugwirizana ndi mawu a Mulungu, ndipo mulibemo chilichonse menemo chimene chingakupangitseni inu kupeza dzanja lanu, ndiye inu mukudziwa kuti pali china chake cholakwika. Inu mwatero, pali amayi ankakonda kunena kuti, iwe sungakhoze kupeza magazi kuchokera mutana kosi, chifukwa mulibe magazi mwa iye. Mukuona, kaganizani za zimenezo motsimikiza kweni kweni. Uwu, ukoza kukhala mwayi wanu womaliza. Manja sate, 40, agwezedwa mwamba, gululali ng'ono ili apa, ngakhale kwa zibusa. Ingo kukhala ni molemekeza kweni kweni mpilioka. Sopano, ganizani molunchika kweni kweni. Wokondedwa Mulungu, ine ndikoza kuphedwa usiku uno pa ngozi. Ine ndikoza kufa ndi matenda a mtima. Limodzi la mmawa uwu, ine ndikoza kudzawa itana adokotala, ndipo iye nkubwera. Ndipo kugunda kwanga, kukugunda pa dzanja langa. Ine ndapita, ine nditatsamiritsa chibwano changa papiro, ndikuitana. O Mulungu, o Mulungu, o Mulungu. Mukuona, mtima umenewo ukugunda komaliza. Inu, mukubwera kukhomo lalikulu limenero. Inu, simudzatuluka konse pokhapokha ngati mabadwa anso mwa mzimu wa Mulungu. Inu, simudzatuluka konse pokhapokha patakhala china chake mwa inu. Inu, mudabadwa mwa mzimu wa Mulungu. Chikuchita njala ndi ludzu kuti mupitirire ndi Mulungu. Icho chikuyenera kukhala. Mukuona, ndinu mwana pa dziko lapansi, matumba dziko lapansi. Mukudikirirabe kuti mubadwire mufumu wa Mulungu. Kumene iye anapita kukakukonzerani inu thupi lina. Limenero ndi thupi la ngwiro. Sopano, taganizani mwakuya kweni kweni, ndipo tiyene tipemphere limodzi. Wokondedwa Mulungu, monga ine ndikudziwira kuti izi zalembedwa pa buku, zolembedwa zazikulu, ife talakwitsa mu science ya Mbuye, zokwanira kuti changamutsa ife. Kuzenizeni, kudziwa kuti kusuntha kulikonse kumene ife timapanga, kumazungulira pa dziko lonse lapansi, nthawi yomweyo imene timapanga izo. Ife tili nazo izo kupyolera mu television. Ife tikuzindikira Atate kuti television imeneyo simapanga chithunzi, imangotumiza kugwedezekako mu chubu zimene zimakapanga chithunzicho. Ngakhale mtundu wa zovala zimene ife tavala zimaonekera kudzera mu mafunde ampweya, kugwedeza kumene kuzungulira dziko lapansi. Ndiyena ngabwanja alongo athu atavala zovala zimenezo kumachita monga choncho. Ndipo sakhala ndi njala nkomwe, nkhope zopenta, tsitsilometa, atumiki amene angapite kuzawu Mulungu seminary ina ndi kukatenga zinthu za mawu a munthu zimene zimapanga mwa miyambo yawo, zimapangitsa malamulo a Mulungu kukhala opanda mphamvu pa anthu ndi miyambo yawo, kunena kuti iwo akuyenera kukhala ampingo. Ndipo ndizo zonse. Oh Mulungu, kodi wakuzindikira kuti mawu aliwonse amene ife timanena otsimikizidwa mwa sayansi amajambulidwa, ndipo izo zimayamba pamene tiyamba kukhala pa dziko ili. Izo zimatha tikafa, ndipo zimakayikidwa mu chimbale cha Mulungu kuti chidzasewerewenso pa chiweruzo. Ife tidzatha bwanji kuzizemba izo chiweruzo cha Mulungu, ngati chinthucho chalangidwa kumveka bwino pamaso pathu, ndipo komabe ife tikuchikana icho. Oh, wokondedwa Mulungu, mawu awa sadzafa konse, iwo akupitirira ndi kumapitirirabe. zojambulidwazo zidzasewereredwa pa tsiku la chiweruzo. Inu munaona manjawo amene anakwezedwa mwamba Atate. Izo zidzakakhala pamenepo pa tsiku la chiweruzo. Komanso chimene mtima wawo umaganiza zidzakhalapo pamenepo pa tsiku la chiweruzo. Tsopano Atate Mulungu, ine ndikukupemphani inu monga wantchito wanu, ine ndikupemphera kuti inu muchotse mphulupulu zonse kwa anthu anu. Kusayeruzika china chake chimene tikudziwa kuti tikuyenera kuchita ndipo osachichita icho. David anati, ngati ndisunga kusayeruzika kwanga mu mtima mwanga, Mulungu sadzayankha mapemphero anga. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mutenge kusayeruzika kwanga, chifukwa mawu ndi galasi lanu loyang'anira limene limationetsa ife zamomwe tili operewera kuti tikhale ana amuna ndi akazi a mfumu. Atate, ine ndikupemphera kuti inu muchite izo usiku uno. Ndipo pangani iyo kukhala guwa, chifukwa pa guwa pakudzadza ndi anthu. Ndipo pangani iyo kukhala guwa pamenepo pa mpando pamene iwo akhala. Pangani mtima wawo umenewo kukhala guwa, mulole dziko lisunthe kuchoka kwa mbale aliyense mlongo mkati muno. Ndipo mulole nyongolosi yaing'ono ya moyo iyo, jini ya Mulungu imene tangoyeka mba kumene, chikhumbo chija chimene chinachokera kwa Mulungu. Ndipo zaonetseredwa pano kuti zidzalemekeze ndi kutamanda Mulungu. Mulungu, sunthani dziko kwa izo. Enawo, ine sindingapemphere Ambuye, chifukwa matenda ndi yakuimfa. Ndipo palibe chilichonse pamenepo chimene chimapangitsa iwo kusunthapo. Koma iwo amene angathe kusuntha ndi kudziwa kuti izo nzola kuika, yeretsani mitima yawo ndi solo zawo usiku uno Atate. Ndipo mulole iwo adzazidwe ndi mzimu wanu, ayende mukuwala kwanu. Mudalitseni mbusa wokondedwa uyu wang'ono wathanzi wooneka wamphamvu apa Ambuye. Mnyamata uyu anakopedwa, iye anati, ndi chimene iye anakuonani inu mukuchita. Mnyamata wabwino uyu. Oh Mulungu, yatsani solo yake. Perekani izi Ambuye, mulole iye akhale mbusa woona mopitirira nthawi zonse, kuti azidyetsa gulu la nkhosa limene mzimu woyera wamupanga iye kukhala woyang'anira. Perekani izi Ambuye, mulole iye asatembenukire kumanja kamene kumanzere, popanda njira yakachikhulupiriro, palibe kanthu kalikonse koma mawu osayipitsidwa a Mulungu ochokera mkamwa mwake. Ndipo iwo okha, mudalitseni iye Mulungu, iye ndi okondedwa ake ndi mpingo wake waung'ono apa. Mukhale nawo iwo onse Atate. Ine ndikupereka izi kwa inu Atate. Mbewu yadzalidwa, mulole iyo igwere pa mbewu ija imene inadzozedwera kumoyo, ndipo ikakule kukhala yayikulu, a Khristu amphamvu kwa osonkhana awa pano. Ndi mipingo ina kumene iwo akuchokerako. Perekani izi Ambuye, ine ndikuzipereka izi kwa inu mudzina la Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Ndipo Atate, iye anavulazidwa chifukwa cha zola kwa zathu, anatunduzidwa chifukwa cha kusayeruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Ine ndinaona akudutsa pa khomo mphindi pang'ono zapitazo, mkazi wosauka wa manjenje. Ndipo oh Mulungu, mu banja lake lomwe zinthu zazikulu bwangi zimene zachitidwa, momwe inu mwadzionetsera nokha. Ine ndikumupempherera Mulungu mkazi ameneyo, mchotseni zakale zonse izo za moyo Ambuye, ndipo muchiritseni iye usiku uno. Mutero inu Ambuye, mutengereni iye kwa inu. Taonani izo ana ng'ono akhala apa Ambuye akusowa machiritso ena. Ine ndikupemphera kuti inu muwachiritse iwo Atate. Perekani izi, mulole mphamvu yanu yayikulu yochiritsa ibwere ndi kudzatichiritsa ife zonse ziwiri, solo ndi thupi. Ndipo tsopano kwa inu amene muli mchalichi muno kapena kunja, amene mukusowa machiritso, ine ndikufuna inu mukweza dzanja lanu mwamba ndikuti ine ndikusowa machiritso. Mbale Branham, zikuoneka ngati aliyense akutero, chabwino, kodi inu mungandikhulupirire ine kukhala wantchito wa Khristu? Nenani ameni. Ndiye Ine ndikufuna inu muike manja anu pa wina ndi nzake. Ingoika ni manja anu pa wina ndi nzake. Inu munakweza manja anu. Amene muri kati kapena kunja, inu munakweza manja anu. Kuti inu ndi okhulupirira mwa Mulungu. Yesu Kristu anati, utumiki wake wotsiriza kwa mpingo. Pitani inu kudziko lonse. Ndipo mukalalikira utenga ukachiwerengedwa chilichonse. Iye amene akhulupirira, ndi kubatizidwa, adzapulumutsidwa. Iye amene sadzakhulupirira, adzalangidwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mu dzina langa, iwo adzatulutsa ziwanda. Iwo adzayankhula ndi malilime atsopano. Ngati adzatola njoka kapena kumwa zinthu zakupha, izo sizidzawapweteka iwo. Koma, ndipo ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Tsopano, Yesu ananena zimenezo. Kumbukirani, iye ananena zimenezo. Izo ziyenera kukhala. Iye sibwenza atanena zimenezo pokhapokha patakhala wina wake amene angathe kuwagwira mawu amenewo. Chimodzimodzi monga momwe chiberekero cha Mariya chinatha kugwira nyongolosi. Namwali adzayima monga mtengo wa mgwalangwa ukhoza kulengedwa. Mtengo wa thundu pa phiri mawu ake anachita zimenezo. Mawu ake akhoza kulowa mu mtima mwanu pompano. Ndine wokhulupirira Ambuye. Mwamuna uyu kapena mkazi amene ndayikapo manja anga, iwo akuvutika. Ine sindikudzipempherera ndekha, chifukwa iwo akundipempherera ine. Ine ndikumupempherera iye, kapena kwa iye. Ndipo Mulungu, mchizeni iye, Ndipo ine ndine wokhulupirira. Ndipo tsopano tasonkhana. Ife tangophunzitsidwa kumene kuti tinali ndi Khristu pamene iye ankayenda pa dziko lapansi. Pakuti ife ndife gawo la mawu ake. Ife tinavutika ndi iye. Ife tinakhetsa magazi ndi iye. Ife tinafa ndi iye. Ife tinayikidwa mʼmanda limodzi ndi iye. Ife tauka limodzi ndi iye. Ndipo ife tikukhala limodzi mʼmalo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Mfumu yayikulu yakhala pano pakati pathu. Ndipo ine ndi mwana wa mwamuna kapena wamkazi wa mfumu iyi. Ndipo ine ndayika dzanja langa pa mwana wa mwamuna kapena wamkazi wa mfumu amene akundipempherera ine. Ndipo ine ndikuwapempherera iwo. Tsopano Ambuye, yankhani pemphero langa, ndipo muchiritseni mwana wa mwamuna wa Mulungu uyu kapena mwana wamkazi wa Mulungu uyu. Pamodzi tiyeni tipemphererane wina ndi nzake tsopano. Ambuye Yesu, ife tikubwera modzichepetsa kuvomereza zolakwa zathu. Ife tikubwera kuvomereza kuti ndife oyenera kudwala ndi imfa ndi chisoni. Koma ife tikuvomereza chitetezero chanu cha machimo athu ndi matenda athu. Ndipo siku uno ana amuna awa ndi akazi a Mulungu akhala apa akunga kukonzedwa kwa mawu. Ndipo akukweza manja awo, ndipo akufuna kuyenda moyandikira. Iwo ayikana manja pa wina ndi nzake tsopano chifukwa iwo akukhulupirira mawu anu kuti ndi woona. Iwo akukhulupirira kuti ife tsopano taukitsidwa ndi Khristu tikukhala mʼmalo a mwamba mwamba ndi iye. Iwo ayika manja awo pa wina ndi nzake akupemphererana wina ndi nzake. Inu munati pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa wodwala, ndipo Mulungu adzamuukitsa iye. Ndipo ngati iye anachita tchimo lililonse adzakhululukidwa kwa iye. Vomerezani zolakwa zanu kwa wina ndi nzake, pemphereranani wina ndi nzake kuti mukhoze kuchiritsidwa. Pakuti pemphero lochokera pansi pa mtima la wolungama limachita mochuluka. Mulungu wamuyaya, imvani pemphero la ntchito anu. Ndipo tsopano kwalembedwanso, ngati anthu amene akutchedwa ndi dzina langa adzasonkhana okha pamodzi ndi kupemphera, ndiye ine ndidzamva kuchokera kumwamba. Mulungu, imvani pemphero la ana anu siku uno kuchokera kumwamba. Tumizani Mzimu Woyera pa womvetsera awa ngati mphepo ya mkokomo ya mphamvu. Ndipo ife tikuwabweretsa anthu awa pamaso pa Mulungu. Satana, iwe wagonjetsedwa, ndiwe munthu wagonjetsedwa. Yesu Khristu anakugonjetsa iwe pa Kalvari. Iwe ulibe mphamvu, ndiwe wonyenga. Ife tikuyitanira dzanja lako usiku uno. Mu dzina la Yesu Khristu, tuluka mwa anthu awa pano. Iwe kudwala ndi matenda, ndipo alole iwe apite womasuka. Mu dzina la Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Haleluya. Imvani ulemerero wa Mulungu. Mulimvere pemphero lanu likuyankhidwa. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu amuyankha munthu amene wakhala pafupi ndi inu, ndi angati akukhulupirira zimenezo. Kwezani mwamba manja anu ndi zimenezo. Oh, zodabwitsa. Ndi manja anu mwamba tsopano, imbani iyo kwa iye ndi mtima wanu wonse.
Do you mean it with all your heart now?
Kodi inu mukutanthauza izo ndi mtima wanu wonse tsopano? Ndiyangati ya inu mukumvelera kuti Mulungu wakukhululukirani zolakwa zanu, zinthu zimene inu munazichita, ndipo kuyambira usiku uno mpakana, oh mwana wankhosa wa Mulungu, ine ndikulonjeza kuti ndiziyenda mowongoka, ine ndiziyenda mu ulemu wa dzina limene ine ndikutchedwa, Mkhristu, moyo wonga wa Khristu, ine ndikweza manja anga Mulungu, ine ndikudzipereka ndekha mwatsopano kwa inu usiku uno, ine ndiziyenda mukuwala. Amen.
We'll walk in the light, beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrop, where he's gone to prepare a place for us. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaimed. Jesus, the light of the world, truth and mercy in his name. Jesus, the light of the world. What will we do then? We'll walk in the light. Such a beautiful light comes where the dewdrop of mercy are.
Thank you, Jesus.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Oh, kodi simukumva kuti mwagwechedwa, mukumvelera bwino. Oh my, tiyeri tikuyane chanza, pamene tikuyimbanso.
We'll walk in the light, such a beautiful light. Comes where, God bless you, soft mercy are. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Let's just close our
eyes. Dear, tseka maso atu ndi kuingungudza iyo. Tichita ngati ana, ndife ana.
Oh, it's such a beautiful light. And it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you
Odinu, simu kumugonda iye?
My faith looks up to thee.
Mungotseka maso anu ndipo muyimbe iyo, mupembedze mu mzimu.
Me and this day be all life's dark maze I tread, and grief around me spread. Oh, be thou my guide, bid darkness turn to day. Why sorrows, fears away, nor let me ever stray from thee.
Oh my. Ndikudziwa kuti ndine munthu wachikare, ine ndimakonda, ine ndikuganiza, izo zamenya kwatsopano, kodulilidwa, kokoka ntima, kutsanzira kwagwedemula, mairosi miliyoni. Andakatula akale awo, amene analemba nyimbo zimenezo, mzimu woyera unakhudza cholembera chimenecho, nayamba kulemba, oh my, ine ndikuganizira za Eddie Proud, ndi onsewo, zazikulu, Fanny Crosby, musandipitirire o mpulumutsi wachifundo, mvani kulira kwanga kodzichepetsa. Nthawi ina iwo ankayesera kuti amupeze iye, iye sanachite monga wa Chipentekoste Elvis Presley kugulitsa mafulu akubadwa ake chifukwa cha chipere cha Cadillac. Iye anabwera kwa iye ndipo ankafuna kuti iye alembe nyimbo za chidziko. Iye anati, ine sindingachite zimenezo pachabe. Anati, bwanji, ndiwe wakhungu, ukadzafika kumwamba, udzamudziwa bwanji iye. Iye anapotoloka kudzoza, chotero iye anati,
I shall know him, and redeemed by his side, I shall know him, how? By the prints of the nails. Otherwise, if I don't see him, I'll feel his hand. I shall know him. And redeem my side, I shall stand. I shall know him by the print of the nails.
Kodi izo sizikukupangani ino kumukonda iye, anapita kukati konzera ife malo. Ndipo ngati ine ndipita ndiko kakonza malo, ndidzabweranso kuti ndidzakulandireni inu kwa ine mwini. Ana ang'ono ali muzowawa tsopano, mvetseraninso malamulo a Mulungu. Ndipo abusa pano, ngati palibe mmodzi wa inu amene anabatizidwa, madzi akhalada konzeka, ndipo ndi umembera wa mpingo. Kapena chili chonse chimene ndi mukufuna kuti muchite, kapena chili chonse inu muchita icho. Inu mulibe ubatizo wa mzimu woyera, uno ndi usiku woti muwulandire iwo. Kodi inu simukukhulupirira zimenezo? Oh, inu mukuti, Mbale Branham, nthawi yatha. Inu walalikira nthawi yotalika kwambiri. Paulo analalikira usiku wonse usiku wina, uthenga wa mtundu omwewu. Ndipo wang'ono, mnyamata anagwera pakhoma ndipo anadzipha yekha. Ndipo Paulo atadzozedwa kwambiri ndi uthenga wa mtundu omwewu, anayika thupi lake pa iye. Ndipo moyo unabwerera mwa iye kenanso. Iye akadali Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu simukumukonda iye? Tiyeni basi. Kamodzinso, ndi manja athu mwamba. Ndinkonda iye. Wali mbali kuti, apo, ngati inu mungathe mulongo, aliyense amene ali, tipatseni ife poyambira pang'ono, ngati mungathe. Ndi angati amamukonda iye, ingokwezani dzanja lanu. Ninani, ine ndimamukonda iye kwenikweni, ine ndimamukonda iye, ndi mtima wanga onse. Ine ndimamukonda iye. Tsopano, tiyani tingoyimba iyo kwa ulemerero wa Mulungu. Tsopano, ndimaso athu litatseka, manja athu mwamba kumwamba, ndimamukonda iye. Ife tikupembedza. Pamene iwe ulalikira, ndikudula, ndikung'amba, ndikukoka monga choncho, uwu ndi mvunguti umene Mulungu amatsanuliramo. Umangochiritsa. Muli mvunguti mu Giliyadi wa Solo. Tiyeni tiimbe iyo tsopano. Tipatseni ife poyambira.
I love you. I love you.
ndipo ngati ichi anthu onse adzadziwa kuti inu ndiwophunzira anga pamene muli ndi chikondi kwa wina ndi nsake uko nkulondola ngati ife sitingathe kukondana wina ndi nzake amene ife timaonana ife timukonda bwanji mulungu amene ife sitingamuone Mulungu akudalitseni zikomwe inu mbali tsopano ine ndikuganiza mpingo aliyense analimbikitsidwa sichoncho inu Mulungu akudalitseni inu mbali buni ine ndikuwapereka usonkhana kwa inu Mulungu akudalitseni.